Sanibona kuseni, kuhle kakhulu ukuba lapha kulokukusa ukuzwa lo mbiko omuhle wokuthi umsebenzi wenkosi ukhula kanjani. Lokho sikukhonele lapha yilokho esikujabulela njalo ukukuzwa umsebenzi wenkosi wanda. Futhi ngikathi ngivuka kulokhu kusa ngicabange ukuthi nginenzele okubi ngehlise isimo sezulu sase-Indiana ukuba silivakashele. Mina ngokokuqala kimi ngibone u-Ayisi e-Phoenix ngaphandle kwendlu ka-Ayisi niyazi kodwa lokhu bekusemgwaqeni kulokhu kusa u-Ayisi. Umkami uvukile wayesethi Phoenix le, ngathi ngicabanga kanjalo, ngathi angicabanganga ukuthi singena kokungesiko izolo ebusuku, kodwa bekumangaza ngempela kubona u-Ayisi e-Phoenix. Awu, ngathi uma nje ubungavuka ngokwenele ukuba uze nene kudleni kwasekuseni, wayisi wonke uzoncibilika laphaya ngoba ubukhwela benkosi njalo buncibikalisa konke ukubanda. Ngijabula kakhulu ukuba lapha kulokhu kusa nomfowethu nodadewethu Williams nomfowethu Rose naso sonke staff futhi. Ngijabula kakhulu ukubuyela eRamada futhi kunento ethize ngele ndawo ngikubona ngasemgwaqeni ekuhambeni kwami. Ngicabanga ngemihlangano engibe kuyo lapha ngaphambili yaseRamada. Futhi silapha manje ukuqala uhide lemihlangano labazalwane bethu ngapha sonke isigodi ngaphambi kwengunguthelo yosomabhizinisi. Futhi bangabefundisi abalapha kulokhu kusana, asibone izandla zenu ndawo zonke. Lokhu awu, sisebhizinisini kahle, sisalokhu sibazisa ukuthi sisebhizinisini nathi, ibhizinisi elikhulu kuna wonke zenu, usindise imphefumulo. Futhi thina befundisi sijabule ngempela kulokhu kuza kujoyina izandla nalesi sitafu sabantu nje abangamaKristu nabo ngabasizi nesiphathisene nabo kulo msebenzi ukusiza kusindiswe imiphefumulo iye embusweni kaNkulunkulu. Kunokubonga kakhulu ngalo mzamo. Ngangilalela ngolunye usuku ekusakazeni komsakazo njengoba ngangishayela, futhi kwakukhona ummelo owasho ukuphawula okukhulu engacabanga ukuthi kwakugqamile. Wathi, kukanjani ukuthi ngalolu suku ukuthi siyazi ukuthi sibhekene nesikhathi sokuphela? Wathi, nokubona abantu nje nabefundisi nje bazinze futhi bengatholi ukuthi bashukumise intukuthelo yabo elungileyo, ukubona izwe lisesigayigayeni kakhulu esona njengoba linjalo, ukuthi bobabili umfundisi nabantu nje bafanele becindezele ngayo yonke imizuzwana ekufikeni kwenkosi kusondele kuseduze, futhi asibonakali sishiseleke ngakho njengoba besifanele. Ngangikhuluma ngolunye usuku ngendaba yokuba qotho. Manje siyakholwa njengabantu bevangeli eligcwele ukuthi sineqiniso, iqiniso levangeli. Siyaqonda ukuthi kuningi kakhulu ebesingenza ngcono kukho kulokhu. Futhi sibheke phambili esikhathini ukuthi uma konke obekushiywe kungaqoqiwe kwalezi zivuselelo ezinkulu okunqamana nezwe emakhulwini iminyaka embalwa edlule, awu, selokhu kwaba ngukuwa kwebandla, kwaseke kuba ngunyaka wesikhathi sobumnyama. Kwasekuthi-ke la maqhawe amakhulu avela eqiniso futhi aphile isikhathi eside ngokwenele ukuthi ukuthola kwakheke phakathi nendawo, bese kuthi-ke ukushiywe kungaqoqiwe okuncane kuphele. Siyatshela ezambile niseshumi ukuthi kuyoba nesithunywa ngosuku lokugcina, siyobutha lezi ziphethe ezincane futhi siyohlanganisa ndawonye, bese kuthi-ke imfihlakalo kaNkulunkulu ifezwe ekubetheni kwale ngelosi eyayiyisithunywa somhlaba. Manje-ke le eyehla ivele ezulwini nezandla zayo ziphakeme, uthike lenkosikazi phezu kwekhanda layo, kuthi yafunga ukuthi isikhathi yasisayi kubabikho, ingelosi ithathe izifungo. Futhi uma sibona ukuthi le nto esiyaphatheka, sifanele sibe qotho kanjani. Zonke izithembiso zikaNkulunkulu ziqinisile kodwa zinombandela. Akunandaba ukuthi siqinisile ngokuqave kangakanani, sifanele sisondele kukho ngendlela efanele. Manje amadoda angaba ngaqinisile ngokwesisekelo futhi abesalokhu engazemukeli izibusiso zikaNkulunkulu ngoba kusondela kukho ngendlela engesiyo kuhamba phezu kwembandela. Isibonele nje ngenkathi uHabi noJehova Shadi endawonye neRamoti Gileyadi ngempela lalingelika-Israyeli ngokwesisekelo ngoba yizwe elabiwa nguJoshua ngoJoshua uNkulunkulu lalinikwe u-Israyeli. Namaseriya lalithatha izwe futhi esuthisa izisu zesitha ngokudla okufanele kunikezeni ngokwesisekelo uHabi wayeqinisile futhi ngalezi zathu abaprofeti bamaHebheru abangamakhulu amane ngokuvumelana kunye wayeprofetha yenyukela eRamoti Gileyadi ngokwesisekelo babeqinisile kodwa uHabi wayengaqinisile qobo lwakhe. Futhi ngenkathi le ndoda eyodwa encane isukuma egama linguMikhaya indodana ka-Imla futhi wabona umbono. Manje umbono wendoda eyodwa iphikisana nabaprofethi abaqeqeshiwe abangamakhulu amane kodwa umbono wendoda waqhathaniseka nezwi yingaleso sizathu wazi ukuthi wawuqinisile futhi niyabo kungombandela sifanele siqiniseke. Ngenkathi ananiye profetha futhi wasejoka entanyeni kaJeremiya lokho u-Israyeli wayezoba yizitsha zenkosi njalo ezansi naphansi kukaNebukadinezari nayo yonke imibuso ezungezile yayinikwe lo mhedeni ongunebukadinezari ezansi eBhabhiloni. Nangu Israyeli benze imihlatshelo yabo futhi nje babengabakholwa impela nje futhi benezisekelo ngakho konke kodwa nokho ubuqotho babubushile futhi banikeze zazi lapho kuba babe yizigqile ukuba bakhonze uNebukadinezari yonke leminyaka. Jeremiah wayenejoka entanyeni yakhe noNkulunkulu wayemtshelile unendaba ukuthi umprofethi uprofethani ukuthi umphupho uphuphani kumbe noma yini enye phambene nalokho akusho kwakuyiphutha. Futhi nakho kwakuma uHananiya uHananiya eqotho nje impela njenganoma yiphi indoda engaba qotho futhi waprofetha enomlayezo isho kanje inkosi. Awu kuzobala abantu babengashaya ihlombe kulokho lokho kuqinisile isho kanje inkosi bona uyo bayobuya eminyakeni emibili ebusweni beminyaka emibili egcwele futhi wenyukela kulowo mprofethi oqinisekisiwe walisusa lele entenyeni yakhe futhi waliphula wayesethi isho kanje inkosi. Niyakumbula ukuthi Jeremiya wathi nina Hananiya amen makube njalo inkosi yenza amazwi akho kodwa azikhumbule bekunabaprofethi phambi kwethu baprofetha bamelana nemibuso emikhulu bamelana nevi kanjalo njalo kodwa umprofethi waziwa kuphela uma iziprofeti zakhe zifezeka noHananiya walephula ijoka futhi khona ke uyazi ukuthi uNkulunkulu wamtshelani. Ngicabanga ukuthi nina abantu abangamaphentekostali ngokwesisekelo ivangeli eligcwele liqiniso kodwa kunokuningi okuhambisana nakho. Lobo buqotho obujulile balokho uNkulunkulu asiphe khona sifanele sisondele kukho ngezinhlonipho nothando nangesimo sokuziphatha esithobile. Ngicabanga ukuthi yilokho esikudingayo. Futhi manje kulimhlangano ezayo angangazi ngempela ukuthi ngiyapi futhi William kungukuzungeza kusuka endaweni kuyendaweni phakathi kwabazalwane bami. Nonke khulekelani ukuthi uNkulunkulu uzosisiza ukuthi kuzoba nabagulayo abaphiliswayo futhi kuzoba into yokuqala mangisho ukuqala kuzoba nemiphefumulo esindiswayo namakholwa okugcwalise ngomoya ongcwele abantu abagulayo baphiliswe uNkulunkulu emukele inkazimulo nebandla lakhe likhulele umbuso kaNkulunkulu futhi ngilabo kuba ngisize ngandlela zonke ngingazisiza ngazo kulokhu nginazo ngicabanga ukuthi ngabantu bevangeli eligcwele ngempela ikakhulu i-Assemblies of God ne-Foursquare ne-Church of God nabazalwane be-Oneness nabo bonke ndawonye futhi yingaleyo ndlela engikuthanda ngayo lapho esingaya khona endaweni ngayinye futhi sonke sibe ndawonye. Pentecoste ngempela ayisiye inhlangano izehlakalo Loko sitshela ukuthi imicabango yethu emincane ivame ukuba yikho eminyakeni adlule ukuthi iqembele lilodwa nje elithiwa amaPentecostali kwakuyilo kuphela elalinalesi sibusiso. Sitshela ukuthi uNkulunkulu wavela nje wadabula wakhipha imiqondo yethu emincane yonke yaba yisicucu, wangenisa amaKatolika, iPresbyterian, amaMethodist, amaBaptist, wanika labo umoya ongcwele abamkhonzayo benza intando yakhe futhi akaguquki, angeguquki. Isimo sakhe sokuziphatha zifanele njalo izinqumo zakhe ziphelele kwasekuqaleni. Uzofanele angashintshi lutho amazwi akhe, uyazibuza akadingi ukuguqula noma yini futhi akaguquki neze. Ngakho siyajabula kulokhu kusa ukuthi uKristu uyaphila futhi njengoba inkulu lisho nazi kanjani ukuthi uyaphila na, uphila phakathi kwezinhliziyo zethu futhi siyakwazi lokho, siqinisekile ngakho. Ngakho ukusondela emvuselelweni iza isuke ebandleni yebandleni bese ke ngibuyela lapha eRamada ngenzele ingqungquthela asihambe ngenhlonipho yokuzithoba ukuqotha ubujulile sizithobe sikhuleka futhi simkhole uNkulunkulu. Manje ngiyazi sihlala isikhathi esidana njalo kodwa angifuni ukwenza lokho kule mhlangano. Ngifuna ukungena lapho futhi ngikhiphe abantu futhi baye ekhaya futhi ngenze engingakwenza okombuso futhi ngisuke ngiyenda ndawo futhi ngikhuleke ubusuku bonke uma ngifuna ukuxoxa isikhashana nenkosi futhi ngingalibambi ngisakwenza. Futhi manje kulokhu kusa ngizwe sengathi lokhu ukudla kwasekuseni kuluhlobo lokuvula lesu yisiqalo futhi ekugcinele uvuselele iziphelo semvuselelo. Futhi manje asikhonekise amakhanda ethu umzuzwana ngobuqotho njengoba sisondele esihlaleni sakhe sobukhosi somusa wesihlalo sobukhosi. Futhi akungabazeki kodwa ukuthi kuneziningi izicelo phakathi lapha kulokhu kuza, kodwa sisakhuleka futhi uthanda ukukhunjulwa. Ubungaphamisa nje isandla sakho bese ubamba phansi kwalokho imfihlo ofuna uNkulunkulu akwenzele yona. Ngiyabonga.
Most holy and reverend God.
Wena ungcwele kakhulu uNkulunkulu ohlempekile uSomandla, sisondela esihlaleni sakho sobukhosi manje njengoba senyuka sisuka kule ndawo ethiwa yiRamada Inn. Sedlulela phambili le ngokukholwa inyanga izinkanyezi ngaphezu komthalo wezinkanyezi siyongena ebukhoneni bukaNkulunkulu. Njengoba simi ngasesihlaleni sakhe sobukhosi esikhulu esimhlophe sibuka ngaphesheya kwalezi zinkanyiso zegolide lapho uNkulunkulu yedwa engahlala khona, siyabona phakathi kwethu naleli altare kunomhlatshelo negazi ulele lapho. Njengoba umfowethu nodade bekuzwakalise kanjalo esikhashaneni esedlule, lowo gama linguJesu futhi wethembisa ngenkathi elapha emhlabeni, uma licela ubaba noma yini egameni lami ngiyonipha khona. Lapho siyambona namhlanje emi lapho kwenza abe mahle wonke amazwi nazo zonke izithembiso azenzayo.
Futhi
siyakhuleka Baba wasezulwini ukuthi uzosivumela singene ebukhoneni bakho ngokuqotho nangokukholwa. Sikholwa manje ukuthi uzophendula lokho esikucelayo.
And the first of all things we ask for ourselves, the forgiveness of all our trespasses.
Sizicelela thina uqobo uthethelela kuzo zonke iziphambeko zethu nazo zonke izinto esizenzile ebezingebaleke Nkosi.
And we pray that you will forgive us and let that precious blood of the sacrifice.
Futhi sikhulekela ukuthi uzosithethelela futhi uvumele lelo gazi eliligugu lomhlatshelo lisealtar kulokhu kusa lisihlanze kukho konke kungalungi, konke kuzindla nakho konke lokho kuphambene Nkosi ngemiyalo yakhe emikhulu nezifiso zakho ngathi.
May we this morning, Lord, in another way or in another time, consecrate ourselves to
Thee. Thina kulokhu kusa Nkosi ngenye indlela noma ngesinye isikhathi singazehlukanisela wena nasekuzehliseni kwethu sikholwe ukuthi wena uzoshukumisa emvuselelo kuzo sonke lesi sigodi.
And we are so weak, Lord.
Futhi sibuthakathaka kakhulu Nkosi ukuzama ukuzethweza umzamo omkhulu kangaka bekungena kwenzeka nhlobo kodwa wena oh Nkulunkulu ungathatha izinto ezibuthakathaka zomhlaba futhi ungeze imisebenzi kaNkulunkulu yamandla ngazo.
We humble ourselves as believers and asking that you will take these weak vessels and will work your works through them.
Siyazithoba njengamakholwa futhi sicela ukuthi uzothatha lezi zitsha ezibuthakathaka futhi uzosebenza imisebenzi yakho ngazo ukuze sibone imiphumela emikhulu uma lo mhlangano uphelile ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu usuqale ukubonakaliswa kabusha kulesi sigodi.
Bless all our brethren, the churches.
Busisa bonke abazalwane bethu, amabandla, ihlelo ngalinye, wonke amalungalo.
And this businessman, this laity who is
lalo osomabhizinisi lolu kuqaba oluzehlukanisela izimpilo zabo kuwe. Siyakhuleka Baba Nkulunkulu ukuthi uzobabusisa engqungqutheleni yabo ezayo.
All together, Lord. Work your
ngakho konke Nkosi sebenze inkazimulo yakho ngathi ukuze abanye babone izinto ezihle zikaNkulunkulu futhi balangazelele kumkhonza. Sinikela lezi zinto kuwe ngothando nezinhlonipho nokukholwa egameni likaJesu Kristu. Amen.
Now I would like this morning, God willing, to open the scripture if you wish to now to the
manje ngithanda kuloku kusa uNkulunkulu ethanda ukuvula umbhalo uma nifisa ukuvula manje encwadini kaIsaya nalona kungumhlangano osomabhizinisi nokho ibhizinisi labo elikhulu ukuthola imphefumulo ibe kade noNkulunkulu lokho abanikelele ukuba bakwenze.
And we are wanting to speak on the gospel and the sincerity in the approach.
Futhi sifuna ukukhuluma ngevangeli nobuqotho nokusondela kulo futhi yasiqala kufunda manje kuIsaya esithupha esokuqala noma ivesi lokuqala kaIsaya esithupha sifunde sehle kufaka nelesishiya galombili futhi ngomnyaka wokufa kwenkosi uUziya ngayibona inkosi ihlezi sihlaleni sayo sobukhosi siphezulu siphakemeyo umsila wengubo yayo ugcwalisa ithempeli futhi ngaphezu kwayo kwakumi amaserafi yilelo lalinamaphika isithupha ngamabili lamboza ubuso balo nangamabili lamboza izinyawo zalo nangamabili landiza.
And one cried to another, said, holy,
nelinye lamameza kwelinye lathi ingcwele 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 inkosi uNkulunkulu wamabandla wonke umhlaba ugcwele inkazimulo yakhe zinsika zeminyango zathuthumela ngezwi lomemezayo indlu yagcwala umusi. Ngase ngithi maye kimi ngokuba ngiphelile lokhu ngingumuntu ozindebe zakhe zingcolile futhi ngihlezi phakathi kwabantu abazindebe zabo zingcolile ngokuba amehlo ami abonile inkosi inkosi yamabandla.
Then flew one of the seraphs unto me, having a
kepha landize lakimi elinye lamaserafi liphethe ilahle livuthayo esandleni salo elalilithathe ngodlawo e-altar lathi into mlomo wami lathi bheka lokhu kuthintile izindebe zakho ububi bakho sebususiwe nesono sakho sihlanguliwe.
Also I heard the voice of the Lord saying, who shall I send?
Futhi ngezwe izwi lenkosi lithi ngiyakuthuma bani futhi ngubani oyakusiyela na? Ngase ngithi nangu mina ngithume mina.
I wish to draw from this little text.
Ifisa ukudonsa kule ndikimbe encane enye ngqikithi kwamanye amanothi engiyabhale phansi lapha futhi uma bengingayinikeza isihloko bengingathanda kuyibiza ngokuthi ukuthonya.
You know, there's so many of us, and most all of us,
niyazi ukuthi abaningi kakhulu bethu futhi iningi lethu sonke uthonya omunye ngezinto esizenzayo nangendlela esiphila ngayo nezinto esizishoyo ukhona esimthonyayo.
Somebody is watching your life.
Umunye umuntu ubhekisisa impilo yakho. Bese kuthi ke uma sizisho ukuthi singamaKristu, hloboni yokuphila sifanele siyiphile uma kukhona osibhekisisayo na?
And your life that you live will reflect an influence on somebody that might.
Impilo yakho iphilayo iyobonisa ukuthonya komunye. Lokho kungahle kube isiphetho sabo saphakade, siyoncika phezu kwendlela oyiphila nezinto ezenzayo ngokuba baye kubhekisisa.
In our text this morning is influence. We find that
endikimbeni yethu kuyokukusa njengokuthi ukuthonya sithola lenkosi uUziya wayengukuthonya okukhulu kuIsaya umprofeti osemncane. UIsaya wayekalebizelwe eceleni kwakhe futhi engonodumo umprofeti oqinisekisiwe wangosuku lwakhe. Futhi wayene ngikholwa ukuthi indlela uIsaya akukhuluma ngayo wayenokuthonya okukhulu phezu kuka-Isaya. Manje sithola ukuthi uUziya wabizelwa ukuba yinkosi eneminyaka ethi yayibe yiminyaka eyishumi nesithupha ubudala emva kokufa kukayise. Noyise wayeyikho lelikhulu futhi wayene unina naye wayengowesifazane owayekahle kakhulu. Leyo nkosi esencane yayikade ithiwe sewumqhele isencane ubudala futhi ngokushesha ithathe umgwaqo ofanele ngenxa yokuthonya kukababa omesabayo uNkulunkulu nomama oyesabayo uNkulunkulu. Futhi ngicabanga ukuthi leze isibonelo esikahle kakhulu sethi thina mzali namuhla ngokubeka isibonelo phambi kwabantwana bethu. Manje wena uyophila okwakho okuhle okwedlula konke nokwakho okubi okwedlula konke ekhaya. Futhi ngicabanga ukuthi izimpilo zethu nakuba abantwana bengahle bengenzi nje ncamashishi sengathi bayakuqaphela kodwa bayakuqaphela. Ungacabangi neze ukuthi abakuqapheli kodwa bayabhekisisa. Awusibona kuphela abantwana ababhekisisayo kodwa womakhelwane bayabhekisisa. Awusibona kuphela omakhelwane ababhekisisayo kodwa wonke lo ozihlanganise naye uyakubhekisisa.
The people at your church watch you. The people that you do business with.
Abantu ebandleni lakho bayakubhekisisa. Abantu owenza ibusiness nabo ezimakethe bayakubhekisisa. Emva kokuvuma kwakho futhi sifanele njalo sizame ukubonisa uKristu kuzo zonke izinto esizenzayo. Ngazi sakhe sincane esiwumgomo enganginazo silenga endlini yami eminyakeni eminingi eyadlula. Ngasicosha kolumsuku ngenkathi ngisethabenekele likaBilly Sunday ngenkathi ngangikomuye emhlangano enhla eWinona Lake. Futhi ngasithanda kakhulu impela ngaze ngasithola. Ngasiphanyeka endlini yami futhi ngasigcina zange sawa sahlafazeka.
It was something like this. Go no place you would not be.
Sasiyinto efana nale ungaye endaweni obungeke wafune ukutholwa kuyo uma uJesu bengafiki nokuthi ungasho lutho obungeke ufune ukulusha uma uJesu bengafika.
And it went on with many things saying what you know.
Futhi sasiqhubeka nezinto eziningi sithi oku ngamanye amazwi noma ngabe yini oyenzayo noma oyishoyo kumbe noma ngabe imuka umnyakazo wenzayo ungawenzi uma ubungeke ufune ukubanjwa kuleso simo uma uJesu efika.
If we could only do that.
Uma kuphela besingenza lokho ngiqinisekile besingaba ngokuthoke kukhulu phezu kwesizihlanganisa nabo. Futhi niyakwazi ukufanele kulezi ndlela ezimbili zokwenza noma yini lokho ngokufanele nokungafanele. Ngakile ndodana yabe encane uJoseph ethangeni lami ngolunye usuku ngase ngithi kuye kuneminyaka eyisishiyagalombili ubudala nomunye umfana omncane waye emnyathele izinzwani zakhe futhi yena nomfana omncane babekade benokulwa. Ngakho ngathi Joseph ungakwenzi lokho wathi kodwa babayi wenze ukuthi nokuthi ngathi kodwa lokho kunandaba uyabo akwenzile khumbula nje Joseph lokho uyamthanda uyihlo wathi yebo babayi
I said, then remember that people are going to look at your life as a
ngathi manje ke khumbule ukuthi abantu bazobuka impilo yakho njengendoda nemfundisi bese kuthi ke uma uwenza noma yini engalungile khona ke bazothi ngabe lo mfundisi uvumela umntana akenze kunje manje siyazi bayakwenza noma kanjani kodwa siyakwazi lokho njengamaKristu siyazi ukuthi sizama ukukhulisa abantwana bethu ngokufanele kodwa kuyinto enhle ukugcina lokho phambi kwabo ngaso sonke isikhathi ukwenza lokho okufaneleyo ungakwenzi ungaluthathi neze lolo olunye uhlangothi.
I said, because you see, that doesn't only reflect on you.
Ngakho ngathi ngoba uyabo lokho akubonisi kuwe kuphela Joseph kodwa kubonisa kunyoko kubonisa kodade wenu kubonisa kuyihlo naso impela sizathu somndeni sikumeleyo bese kuthi ke sikumeleyo kubonisa kuloko Jesu Christu. Awufuni kwenza lokho ngathi inkosi yethu yasitshela uma si uma umuye umuntu esishaya isihlathini sisodwa siphendule singi nje futhi kusobala lokho ukuthi ukuba lukhulu kumfana omncane nolilako olukhulu okukuqala nje ukucabanga ngezinto ezinjalo kodwa kubeke phambi kwakhe noma kanjani uyabo ukuthi akafanele akwenze. Manje lo mfosi emncane uUziya wayenoqeqesha njalo ezinsukwini zakhe zasekuqaleni kwaze kwathi inkathi esethathe isihlalo sobukhosi akazange aphendukele kwesokudla noma esokunxele entweni eyifanele wahlala nayo nje ngqo. Azange azivumele zimbusase zimthonye noma ngayiphi indlela wayeyindoda eyayinquma ukukhoza uNkulunkulu kungakhathaleki futhi ngakho wezimbusazo akazizange wazishaya izindiva zonke lezo zinto. Nenye into engiyithande ngo-Uziya kwakungukuthi wakushaya indiva ukuthandwa ngabantu noma umqondo wokuthandwa ngabantu kungenandaba ukuthi noma ubani omunye wayecabangani noma ukuthi inkambiso yokuthandwa ngabantu yesuku yayinjani wayefuna ukukhonza uNkulunkulu kungakhathaleki.
Oh, we need man like that in our political world.
Wo sidinga madoda anjalo ezweni lethu lezombusazwe sidinga madoda anjalo ehlela mongameli sidinga madoda anjalo ebusinessini sidinga madoda anjalo epulpiti amadoda angezi kuphendukela emqondweni wokuthandwa ngabantu noma ukuthandwa ngabantu kodwa azohlala aqonde nezwi engaphendukeli kwesokunxele noma kwesokudla. UNkulunkulu ekuthumele uJoshua wathi le ncwadi yomthetho ayiyikuye emlonyeni wakho kodwa uyakuzindla ngayo imini nobusuku khona ke uyakwenza izindlela zakho ziphumelele khona ke uyakuba nempumelelo enhle. Futhi akusikho lokho kuphela kodwa uthonye umuyo omuni ngendlela ofanayo ohamba ngayo. Futhi ngakho ngiyasithokozela lesi sinqumo sokuma uZiya sithathayo ukuba aphokophelele. Into yokuqala aqala kuyenza kwakungukuba avuselele indlu yenkosi nokuba akhe izindawo ezazidiliziwe bese ke ethumele esitheni emva kokuba wayesefakazisile kuNkulunkulu ukuthi wayeqotho futhi wayezethatha isinqumo sokuma ezifanele kungakhathaleki ukuthi abantu bakhe abamzungezile abeluleki bakhe ukuba bamthonyele ohlangothini lwezombusazwe lombuzo wayengakumeli wayefuna intando kaNkulunkulu naleyo kuphela. Lolo uhlobo lwamadoda esilidingayo uhlobo lomama esilidingayo. Wesifazane umama walolo suku ozothatha isinqumo sokuma esifanele futhi enze lokho okufaneleyo kungakhathaleki ukuthi abake besifazane wenzani enze lokho okufaneleyo. Kubikabi nje ukubona isizwe sakithi sisekumbozekeni okunje njengoba sikukho namhlanje. ngivuke sekuthe ukuba leyithi kancane kulo gugusa ukuba ngiye ekudleni kwasekuseni ngiye endaweni nokuthi ngithenge ikofi futhi kunenelekazi elincane eliphumela kuzo ngiseva futhi beline unkosikazi nami besihlezi lapho futhi belinamehla alo alihlaza siphakaphaka niyazi lezo zinto phezu kwamehlo alo futhi ngibone elilinge lalawe losetshelezi ngesinye isikhathi elokuqala ukuba ngize ngilibone amanenekazi enze ngaleyo ndlela ngakucabanga lokho ngangizokwenyuka futhi ngilitshele ukuthi ngangizithunywe senkolo futhi ngangisibonile isifo sokudabuka kwesikhumbo sinochoko futhi kodwa ngangingakaze ngibone noma yini enjalo futhi ngangizolibuza ukuthi ngangingena ikhulekele yini futhi manje futhi ningitshele ukuthi hlobo luni lwesifo elalinazo futhi ngangithi kusesaba kancane futhi ngangingakaze ngibone noma yini impela njengaso futhi mina ngintathi ngiwela ngangilinde umfowethu u-Agent Bright nomunye osomabhizinisi nezikhulu nenye intombazane nenyuka ibukeka njengalo nje ngacabanga ake nisho ngingahle ngibe nephutha lapha lokho lingahle ukuba lazenza lona lokho futhi kwakuyintombazane ekhangayo ngempela lalingaba yiyo ukuba nje laligeze ubuso obubalo futhi labukeka njengomuntu kodwa kakhulu lali manje uma ezinye zalezi zingcweti zamabhayisikobho noma ndawo angazi ukuthi kuvelaphi uma ziyokwenza into enjengaleyo umunye esifazane nolunye uhlobo lokuthonya khona-ke lokho kuthonya sonke isizwe kuzama ukwenza okufanayo kunjalo nxa besifazane bakithi abangamapentekostali avunyela ukugunda izinto zabo ngoba omunye umfundisi uxegise epulpini khona-ke bonke abanye babo bathi awu umkasibani bani uyakwenza singiyakwenza na niyabo kungukuthonya okubeka phezu kwakho abanye babo leli nenekazi elincane kulokhu kusa beliyi nenekazi elincane lidle belinomoya omnandi kabi futhi nje lihlonipheke ngakho konke futhi ngenkathi lasuka etafuleni laselijika umkami wangibuka ngalo kwetafula kimi ngase ngithi uyazi kuyadabukisa nje ukuthi udevel okuthize futhi kangenqeni ukuba ngithi udevel elenze into enjengaleyo kuletha besifazane bakithi abangamamelika phansi kokuthonywa kunje njengalokho kwezimpawala zabehedeni ukuthonywa umuntu othize wokuqala kodwa ningahambi neze ngalokho abanye nebo othize welelizwe ngikhathali elinye izwe noma omunye omkamfundisi noma omunye omuntu mumbe ningathonye neze yibo vumelani ibhayibheli lilithonye entweni efaneleyo futhi lokho akulungile manje bese ke simemeza futhi sisini futhi sikhulume ngezilimi futhi funa inkazimulo kankulunkulu sizisho ukuthi iphezu kwethu bese ke siphuma siye entweni enjengaleyo na kukhona engalungile manje ngiyakholela kulezi zinto lokhu kumemeza lokukhuluma ngezilimi lokusina emoyeni kodwa mfowethu unkulunkulu bengayibekezelela kanjani into enjengaleyo abephambene nayo na futhi usho njalo ezwini lakhe nabesifazane bakithi sebesemabandleni ethu okwenziwa nje izikhathi eziningi ukugqoka ukuheha ucansi kuyimvela kancane impela ukuthi kuke kukhulunywe ngokumelana nakhe epulpiti futhi nokho siyamemeza futhi sihambe sigxume futhi sikhuluma ngezilimi ingalezi zathi ukuthi lo mnyakazo omkhulu obize ngepentecostal awufinyeleli ndawo yingoba kukho buqotho emva kwawo kuba amadlingozi futhi ngoba ngisho lezo zinto abaningi bathi ungozana besifazane yena wehlukile akusikho ukuzama ukwehluka ngukuzama ukuba qotho ngikholwa ukuthi sisesukini lokugcina futhi sinomlazo omkhulu kodwa konke okokumemeza kwethu nokukhuluma ngezilima kuze ukuba namphumela ningakubona phakathi kwenu ningabona ukuthi sikhula ngezibalo kodwa sikhula emandleni na sisezinkundleni zifanayo sasikuze ngenkathi siqala eminyakeni ngamashumi amane edlule lapho bezifanele ngabe sasivele singala ezweni elitshenjisiwe. Ukuthonge, omunye umfundisi waxikeza futhi wenza lokhu, nomunye umfundisi waqala ukuthi nokuthi, nabo bonke abanye bavele baqala nje, oh, kwangathi thina njengo uziya lapha, mama singavumeli lutho kusithonge, kodwa yizwi likaNkulunkulu, lelo malibe ukuthonya kwethu.
Bring ourselves back to the faith.
Sizibuyisele thina okuqobo ekukholweni, sibuyele kuqondiseni kombhalo. Kunendaba ukuthi lonke izwi lizokwenzani? Futhi thina abazalwane, abaningi babazalwane abangabenhlangano, kungukuthi ngempela yonke inamaqembu amancane. Anginalutho elimelene nalokho, konke lokho kulungile. Kodwa uma sizothola indawo esizwayo ukuthi elethu yilona kuphela iqembu ukuthi sinalo, umunye umfo akahlanganise lutho ngalo.
That is being influenced by the
ngabaphakeme enhlanganweni ukuthi sifanele senze inhlangano yethu kube ikhulu, sizokwenza umbuso ukukhulu, nebo.
We are here to influence.
Silabo kuba sithonye futhi sisoze saba ngokuthonya ezweni lingaphandle inqobo nje uma sizama ukubathunyela enhlanganweni ethize ngoba kade beyilokho singakazalwa. Asithathe isinqumo sokumela uNkulunkulu nezwi lakhe nenhlanganyelo futhi sithole bonke abazalwane. Masingadwebi umugqa bese sithi uma ungafoli kulokhu maselule isandla ngale komugqa sibe abazalwane. Ngalezi zathu ukuthi ngithengiswe kakhulu kulena lapha iChristian Businessmen's Full Gospel Fellowship. Ngalezi zathu ukuthi ama-Methodist nama-Presbyterian kanjalo njalo laba befundisi babengenakubonakala befinyelela ngaphesheya lapho, kodwa i-businessmen bawabhidliza lawo masiko, bayasiza benza leyo nto. Manje uma nje singakugcina kushaywe akukhishwe amakhanda abo ukuhlela kungukuthi kubukeka sengathi baqonde ngakuleyo ndlela, futhi uma benza lowo yimi sengiphumile ngoba lapho kumele lokho kuyiqiniso. Yabo, yabo, yabo. Asikufuni neze lokho, yileyo nto yona impela. Ngifisa ukukhuluma ngokuthi ngobunye balobu busuku Samsoni yima kuleyo ndawo efanayo. Ngakho ndawo ngasemgqeni. Manje asibhekisise ukuthi ukuthonya kwethu kuyini. Manje siyabona uziya lapha wayendede enkulu, futhi siyathola ngenxa yokuthi wathatha lezo zinqumo zokuma ezesabekayo azenzayo ukuthi niyazi umbuso wakhe wawulandela kaSalomoni. Wasabalala ngisho wonke amazwe angakhona emthatha futhi awubonga umbuso wakhe.
And we find out even way down.
Futhi sithola ukuthi ngisho nasezantsi leGibhithe ukuthonya kwakhe kwezwakala. Nalokhu kuyindlela amangayo. Lo mprofethi osemncane emini lapho phambi kwenkosi kwakungukuthonya kukhulu ku-Isaya ukuthi uNkulunkulu uyombusisa kanjani noma yimuphi umuntu oyoba liqiniso ezwini lakhe.
Regardless of what his politics,
kungakhathaleki ukuthi ezombusazwe zakhe zazama kumthengela kukuphi, kungakhathaleki ukuthi noma yini enye yazama ukuba yini, uUziya wayenquma ukuhlala nezwi noNkulunkulu wambusisa, noIsaya wakubona.
But as usual, just like a group of people,
lokho njengokuvamile njengeqembu labantu nje njengesiphawulo nje engisishilo ngebusinessman, ngenkathi uZiya eqala ukuzizwa ephepha ukuthi wayesethi nje agabe naye yonke into embusweni uNkulunkulu ayenayo ngaye, wazi kukhumeza enhliziyweni yakhe. Manje lokho kwenzeka emahlelweni yethu yonke iminyaka. Uma sebezwa ukuthi sebebakhulu ngokwenele ukuba bathi manje silonke khona ke bayazikhukhumeza, futhi yingaleyo nkathi uNkulunkulu ebashiya khona, futhi uma businessman ifika kuleyo ndawana lapho esine njengoba umfowethu uLiams ethe ishumi nanhlanu kodwa uNkulunkulu angenza kuningi ngaphezulu ngeshumi nanhlanu esandleni sakhe kunoma bengenza ngamakhulu ayishumi nanhlanu esandleni sakhe yabo kodwa siyawathokozela amakhulu ayishumi nanhlanu esandleni sakhe esikhundleni seshumi nanhlanu esandleni sakhe uma bonke bezokuhlala esandleni sakhe leyo yinto enkulu ukujonywa hayi ngokuthi siyizibalo ezinkulu kangakanani kodwa ngalokho uNkulunkulu omkhulu esimeleleyo nohlobo lokuphila okukithi ngaye lokho kuzothonya abanye uJesu wathi ninani ngosathi omhlaba kepha uma usawelethi mele akasasizi lutho ulahlwa ngaphandle anyathelwe ngabantu sifanele singakukhohlwa neze lokho
We are salt, but if it's salt,
singusawoti kodwa uma busawoti bawo budumele lokho ukuthi amandla awo awo okuthintana nesawoti ungasebenza kuphela uma uthintana. Futhi uma ulahlekela ngamandla awo okuthintana khona ke kusasiyo sawoti kodwa uyisihlabathi uzokwenziwa imihambo.
And when we lose our influence as a father,
futhi uma sinahlela ngokuthonya kwethu njengobaba njengomama njengomkhristu njengosomabhizinisi njengomfundisi uma sinahlekelwa ngokuthonya kwethu nabantu manje singathela kakhulu ngabantu emgqeni wezwe futhi siyabisane nezwe kodwa ngiqonde ukuthi njengalokho esikumele simele uKristu Uma silahlekelwa ngokuthonya kwethu njengalokho njengokuma phandle singahlanganisa kanjani phakathi phaka nosuku lapho uNkulunkulu emelele kakhulu nosuku na wayengasho kanjani uMikhaya ukuthi qhubeka unyuke futhi uphumelele umbono wami uhambisana nowakho ngqo ngesikhathi esazi ukuthi uNkulunkulu wayebaqalekisile labo bantu ababi na umbono wakhe wawufanele uphikisane nombono umuntu namhlanje obungahambisana nenkambo yezwe futhi yabe esalokhu ehleze kufundisa kukhona okungalungile ngombono womuntu
Niyazi
ukuthi uNkulunkulu wathini ngaleli bandla laseLawudekiya licebile lambeka ngaphandle singeke saba nenkolelo yokuthathwa kwabantu nevoti lozuku sifanele simelane naleyo nto manje ngakho ku lenkosi yahambisana kahle niyaze yathola ukuthi zonke izizwe zaziyesaba ibange etshatwa kabanzi ngabantu ubuso wayo wadlondlobala futhi yazikhukhumeza enhliziyweni yayo ngokuzindla yabo jesi sengiyindoda enkulu manje futhi yileyo ndlela yokuphuma indlela eya phezulu iphansi Wazanjani ukuthi yiliphi phezulu noma iphansi na? Isizathu uma izwe limi emkhathini, wazanjani ukuthi yiliphi phezulu noma iphansi na? Ngakho njalo ozithobayo uNkulunkulu uyomphakamisa, oziphakamisayo uNkulunkulu uyakumthobisa, uyomehlisa. Njalo ibonloko uzithobile, uthi ube mncane kuboneni kwakho uqobo. Akulendaba ukuthi uNkulunkulu kwenzelani, bona nje ukuthi ungaba ngozithobe kakhulu kangakanani. Ngaso sonke isikhathi Labo uNkulunkulu ebusisa kakhulu yiba uloku nje uzithoba kakhulu ngase sonke isikhathi angaqhubeka ebusisa Kodwa uma usufika endaweni uyacabanga nginakho awunakho ususendleleni yakho yokuphuma kunjalo yabo Ulahlekelwa uthenga kwakho ulahlekelwa amandla akho obufakazi bakho Uma nina besifazane iqala ukufuna ukufana nabo bonke abanye besifazane ukhona ongalungile uma nina besilize nina befundisi bazama ukuba babe njengephethini emva komunye umuntu othize uma nina bosomabhizinisi nizama ukwenza ibhizinisi ngezikali omunye umuntu obezo lenzela phezu kwazo ngoba bayaphumelela Bumelele ayimele njalo impumelelo kuKristu. Ngezinye izikhathi ingokuphambene kakhulu impela, yabo.
Now, pride got lifted up and he thought what a great fella I am.
Manje ukuzindla, wazi kukumeza futhi wacabanga, sengingumfo omkhulu kangaka pho, kakhulu kangaka, wazi kukumeza, wazi wazama ukuthatha indawo yomfundisi. uyethembelini okwakuthatha waqosha isitsha somlilo sokuthungcisela impepho wayesenyukela ealtare lempepho. Manje lokho kwakungamadoda ahlukanisela kuphela engenza lokho. Manje njengoba ngishilo ngaphambilini, kanjalo ngiyasho futhi, ozomabhizinisi abasibo abashumayeli, thina abashumayeli sinesikhathi esenele ukuzama ukugcina lento eqondile, kungasaphathi osomabhizinisi. Nina nonke ningosomabhizinisi, hhayi befundisi, futhi ningathathi indawo yoyedwa noma nizame ukuyithatha ngoba alibizele okunjalo. Uma nifuna umuntu othize akhulume ezingqungqutheleni zenu, tholani umshumayeli, umuntu othize obizele kwenze njalo, ngoba niyabona ukuthi imizabalazo omuli thina befundisi onawo, futhi ngakho niyabona ukuthi nenzani. No uziya lapha wazama ukuthatha indawo yomphristi, wacabanga awu uNkulunkulu ukubisisile, ngekwenze ngani na? Ungalokothi ufake lokho ekhanda lakho. UNkulunkulu uyabiza futhi amisele ngaphambili futhi aze phakade enkazimulweni yakhe lutho. Ngiyakhumbula ephepheleni ngenkathi uMose ekhipha i-Israyeli eGibhithe ngaphasheya edlula eya ezweni elithenjisiwe na? Niyamkhumbula uyedwa phakathi lapho uDathani nalabo abazigugumeza futhi bathi, manje ake ume kancane Mose, uzama ukuba nguwe wedwa osekushayeni, akhona amanye amadoda angcwele phakathi kwalapha. UNkulunkulu wathi zehlukanise ngoba ngizobabhubhisa. UNkulunkulu wayemise into ethize ukuba yenziwe futhi fanele yenziwe ngaleyo ndlela. Asifanele ukuba sijovele yethu imbono, sifanele sihloniphe umbono wakhe nomyalo wakhe. Manje singabhekiseli emuva kodwa dawethu, kodwa akule ndaba ukuthi omunye wesifazane wenzani. UNkulunkulu nephethini lakho lendlaliwe lapha. Akule ndaba ukuthi omunye umuntu nje othize wenzeni ebhayibhelini. UNkulunkulu nephethini lakho lapha ukuthi yenzani. Sizofika kukho emva kwesikashana mhlambe ukuthi umuntu nje uzokwenzani nomfundisi. Sonke sinezindawo zethu futhi sifanele sihlale obizweni lethu. Manje sitshela ukuthi lo muntu wazigugumeza, ngakho wathatha isitsha sokuthumisela impepho wayesephumela altare okwakuvunyelwe kuphela nguNkulunkulu emadodeni ahlonisele leso sikhundla. Wazama ukuthatha indawo yomfundisi futhi manje ke umfundisi wazama ukumqonisa. Sitshela ukuthi abapristu abangamashumi ezishiyagalombili ngaphandle komphristi omkhulu uza emvako kwakhe futhi wamtshela, mnumzane, ngamanye amazwi, kanje uNkulunkulu ukubusisile, uyindoda ehlonishwayo, uyindoda enkulu, noNkulunkulu ukubusisile emsebenzini wakho, kodwa awufanele wenze lokhu. Uyachezuka endleleni evuthiweyo. Oh, bengingazisho kanjani ezinye izinto lapha? Yebo, uchezuka endleleni evuthiweyo, kodwa ngokuthi into ingendlela eyiyo, asizama ukonga esingakuthola, yebo? Wathi uchezukile emzileni ngokuba izwi likaNkulunkulu lithi ukuthi nokuthi, yisizukulwane sika-Aaron kuphela siyokwenza lokhu. Lokho kungokuka-Aaron futhi yena yedwa nabantwana bakhe. Ngakho Nkosi, siyakuhlonipha, siyakuhlonipha, uyindoda enkulu, kodwa wazama ukwenza lokho futhi ngabe yayithobekile na? Qhabo mnumzane, yacabanga uNkulunkulu ngibusisile, ngakho nje ngizokuvela ngenze engifuna kukwenza. Manje bhekisisani bazalwane bami, qaphelani lapho ngoba akunendaba ukuthi uNkulunkulu ukugcwalise kakhulu kangakanani ngomoya wakhe, nokuthi kuningi kangakanani okwenzile, nokuthi ubusise kahle kanjani. Hlala nobizo lukaNkulunkulu. Ungachezukeli emasukeni athize nezinqubo zezinhlangano kanjalo njalo. Kungcono ubuyele endleleni, kungcono ubuyele kulokho uNkulunkulu akubeke phansi ekuqaleni. Manje ngakho sitshela ukuthi le ndoda ngenkathi iqondiswa esikhundleni sokuthi izithobe futhi ivuma ukuthi izwi laliqinisile noNkulunkulu wayeqinisile, yethu kuthela ngamanye amazwi yayilungele kuyikhahlele ikhiphe enhlanganeni yayo. Yayiyacasuka kakhulu ngakho, yasambatheka kakhulu futhi wo yathukuthele futhi uba kungukujika bese ithi manje ahume kancane nje uyaqonda ukuthi ngingubani na manje uba uqedise yizwi likaNkulunkulu ufanele uthobele izwi futhi yathi yayizokwenza njengoba ithanda yayiyinhloko yento ngakho yayizokwenza nje njengoba yayifuna ukwenza futhi niyazi ukuthi kwenzekana yasha ngokuthoko futhi ngenkathi ukuthukuthela kwayo ukudlanga kwakuphezu kwayo umphristi wabona ukuthoka ebusweni bayo manje wena uthi awu uchaza ukuthini na uchoko lumele yizifanekiso njalo sesono futhi uma indoda ingayikumele ukuqondiswa ngezwi likaNkulunkulu igcwele uchoko iyafutheka futhi iyaqhubeka yini ekwenzana wenzani na wone ukuthenya kwakho nebo kwenzeka into ethize abantu uyazi ukuthi angasho izwi okuqondiswa ngalo ukuthi awuzi ukukwenza ngakho-ke wona ukuthenya kwakho futhi kulimaza lovo intukuthelo yamthola futhi esesentukutheleni yakhe uchokolo alusebuseni bakhe futhi sithola ukuthi akusiko kuphela ukuthi wawisa isitsha sokuthuthumisela impepho kodwa wabaluleka esuka endlini kaNkulunkulu ukuba angaphinde neza akwazi ukubuya ngoba akule ndaba ukuthi wayemkhulu kangakanani nokuthi wayenokukuthonya okuningi kangakanani ngenkathi eqondiswa khona-ke wala ukuthatha kukuqondisa kwakhe ngoba ukuma kwakhe kwenhlaliswane kwaze kube kakhulu ngokwedlulele kuye kunezwi likaNkulunkulu elalibe yikho ngiqinisekile ukuthi niyaqonda ukuthi ngiqondephi niyabo kuba kukhulu ngokwedlulele kuye isikhundla sakhe njengenkosi sima sikhulu ngokwedlulele kuye kunezwi likaNkulunkulu
When this businessman's organization gets to that place,
nxa le nhlangano ebhizinisimeni ifika kuleyo ndawo uma umfundisi wenhlangano yakhe ifika kuleyo ndawo khona-ke usuphelile ungaquleki uma ukhuzwa uma ufunde into ethize embhalweni futhi wazi ukuthi ufanele uzithobe futhi ulandele izwi likaNkulunkulu endleleni okumisela yona ukuba uhambe kayo khona-ke ungakweli khona-ke into yokuqala uyazi sokuphelile ukuthonya kwakho kuyonakala manje sifanele sikukhumbule lokho nalo mprofeti esemncane sifunde sinjepho lokho kwakuyiso kuye khona-ke ngenkathi esebonele nkosi ngayo impela lento u-Isaya wafunda esinye sezifundo zakhe ezinkulu kunazo zonke ukuthi kunendaba ukuthi umuntu angaba mkhulu kangakanani angaba nokuthonywa kukhulu kangakanani kodwa uma ehluleka uhambe kukhanyeni uma ehluleka ulalela uNkulunkulu khona-ke kuthonywa kwakhe kuyonakala futhi usesusiwe ensimini enye into u-Isaya ayifundayo wafunda ngalokhu ukuthi uNkulunkulu uyalela umuntu wakhe endaweni yakhe hhayi wena uzibeka wena ukuqobo kuleyo ndawo kodwa uNkulunkulu ubeka umuntu wakhe endaweni sifanele siqonde lokho bengihlala njalo ngisebenzisa lokhu ngiyakuthanda ukuzingela njengoba nazi enhle enyakatho uma ubusika buqala ukungena amadada amancane lizalelwa enhle lapho esizibeni futhi lithi nje lelo helehele lokuqala lomoya obandayo lingaba seziqongweni zezintaba nezilepho ezimbalwa zokukhithika kwekho manje lelo dada elincane lazala entwasahlobo enhla kulelo chibikazi futhi lalingakaze lisuke echibikazini alazi luthi noma yini enye kodwa lelo chibikazi kodwa ngokuqiniseke impela nje njengokuvunguza kwalelo helele futhi lizwe lelo helele livunguza ligijimela phandle ngqo phakathi kwalelo libhukude phandle lapho futhi liphakamisele ikhandlana lalo emoyeni bese likhala izikhathi ezimbala futhi lonke idade sizibene ayoza kulo ngqo futhi liyophakama nalokho kuzibonela ngokwemvelo kukulo lazi ukuthi masinya leso siziba sizoba yiqaqeba lamakhaza noma ichibikazi futhi liyohamba nje liqode ngqo elizwana ngawonke amandla alo liyohamba ngani na kukhona ukuthize kukulo ngokuzibonela ngokwemvelo likuphiwe nguNkulunkulu futhi liyakusebenzisa uye liqondisa manje kwenzani na uma ke liye uma lokho kuzibonela ngokwemvelo kuliholele laqhubekela nyakatho khona ke belizokwazi ukuthi bekukhona kungalungile nalawo matata bengeke alilandele ngoba lihamba ngokuphambene nendlela yanjalo njalo futhi uma sifika thina okuqoba endaweni esizama ngayo kuhola abantu ngokuphambene bathi awu thina ama-Methodist inakho thina ama-Baptist inakho lokho kakusiko uNkulunkulu unakho niyabo kunjalo futhi ekuqaleni wayekhona ulizwi ulizwi wayengunkulunkulu ulizwi wayengunkulunkulu nolizwi usalilokho engunkulunkulu ngakho ngunkulunkulu onakho ngakho mazihole ngaleyo ndlela sehlele endlela lena evuthiwe futhi singazami ukuhola ngenye indlela ethize futhi manje-ke sithola ukuthi leli tata elincane ngokuthi lali akukho nalinye lamatata amanye elilibonakala lila noma yini kodwa u-amen ngoba kunokuthiza ngalovo omncane wababekwazi indlela lokho kukhala lelo cilonge lalifuthayo ayazi ukuthi lalineqiniso futhi kunokuthize ngevangeli namandla okuvuka kukajesu kristu upawulu wathi uma icilongo likhala ngeze lingaqondakaliyo ubale ukwazi ukuthi azilungiselele kanjani impi na manje kodwa uma ivangeli likhala ujesu kristu nguyena izolo namuhla naphakade futhi siyalibhekisisa futhi sibone ukuthi liyiqiniso futhi likangenezi leyona ethonya idada langempela manje kunamanye esizibeni njengezimpangele zasemanzini kanjalo njalo zinenye indlela izikhukhukazi zasodakeni nakho konke kunjalo kodwa zihlala ngendlela kungeyazo kodwa idada langempela liyaqhubeka unkulunkulu wabekela lo dada elincane lapho futhi ulinika lokho ngoba unkulunkulu walibeka ukuba libe yilokho futhi manje unkulunkulu umisile ebandleni unkulunkulu hhayi inhlangano hhayi inzuzo ngempumelelo yomuntu ukwenza amabhishobhi nokunye nokunye amagosa kodwa unkulunkulu umisile ebandleni kuqala abapostoli lokho yizithunywa zenkolo kwesibili abaprofethi abafundisi abeluzi abavangeli unkulunkulu bamisile ebandleni futhi wonke amacilongo ayofutha ngokufanayo ivangeli elifanayo niyabo uba ngumprofethi ufuthe ecilongo lomprofethi usho ngaphambili izinto ezayo futhi ushaya ngaso sonke isikhathi manje intombazanyana ifika kimi ngolunye usuku ingahle ukuba ihlezi khona manje futhi yathi mfowethu Branham ngakunika iphupho futhi kuleli phupho nganginento ethize ngifuna ngitshele ngahlala phansi manje uma ekhona phandle phakathi lapha ngaphandle kwamazinga amaphentekostali ake ngizicelisele kini umzuzwana yayisithi awukazi ukuyitshela iphupho lami ngathi sithandwa hlala phansi umzuzuzu ngase ngithi uyihlo nenyoko bangabangani bami abahle kakhulu abalimi asebethathe umhlalaphansi abavela kude ukuzogongobala nathi ngase ngithi ba bangikholwa njengenceku kakristu wena ngumntwana nje othi akabe neminyaka eyishumi nambili ubudala ngicabanga ukuthi ifunda nobheki wami ngase ngithi buka uzohlangana nenqwaba yezinto phandle lapha sithandwa egameni lobukristu ngathi uma uthela umuntu onayo yonke incazi kanjena nje onakho konke kanjalo nje ngegama lenkosi ngathi uqaphele ngalokho lokho kuphambene nombhalo ujesu wathi kwakukhona abalokuthoka abaningi ezinsuku zika-elija kodwa munye kuphele owathunyela kuye munye abafelokazi abaningi ezinsuku zika-elisha kodwa munye kuphele athunyelwa kuye izinto eziningi ujesu akazenzanga izikhathi eziningi lawo somaqhinga elinazo zonke izimpendulo qaphela uma umuntu othize sukuma futhi akhuluma egameni lenkosi lokho kufanele kube yiqiniso kufanele kube yiqiniso impela ungahle emqondeni wakhe uhlabeka umxhwele ngathi manje sithandwa ngikholwa ukuthi bengingakutshela ukuthi ngicabanga ukuthi iphupho lakho lini kodwa ukukutshela egameni lenkosi qhaba umnumzane isizathu iyazazi izinto ngathi sengingake ngakhuluma yini kuwe egameni lenkosi akwangenzeka na ngathi izinkulungwane ifikile futhi zasho lokhu lokho ngathi ngingake ngakutshela ukuthi iphupho lakho liyini ngize ngiphinde ngilibole futhi bese-ke engitshela khona-ke ngathi inkosi ngitshelile kuze kube yileyo nkathi angazi ngifuna ukuthatha ukuthonywa kungokwami nombono ngowami ngeke ngathi isho kanje inkosi ngoba lowo yimi okucabangayo lokho kungokuhle kwedlula konke emboneni wami sifanele sibe qotho ngoba sinene enkulu kunazo zonke ezweni igugu elikhulu kunawo wonke lasezulwini nguKristu phakathi kwethu sisifunelani isibambiso sokuthonywa kuncane okuthize ukuzama ukuba sizenze umuntu othize omkhulu phakathi komuntu othize lapha na kungani kungabi yingceke ethobekile kuKristu na ngase ngithi ingalisizathu ngingakutshela ngebhayibheli ngathi uma bengikutshela ukuthi besizoya nje e-Arizona ngicabanga ukuthi uyihla nonyoko uyahambisana engungutheleni ye-businessman yathi banjalo ngathi ukuba-ke bengikutshelile ubusuku bokuqala ngakutshela manje egameni lenkosi ukuthi kuzoba nesifazane ongenayo ekhubazekile futhi uzoba ngale ndlela njengoba ukuzwile kushiwo na bese kuthi-ke lowo wesifazane obekhubazekile eminyaka engaka masinye emva komkhuleko uzosuka futhi asuke ahambe ngathi ukuba-ke bengingakutshela-ke maphakathi omhlangano elilekazi belinengane nekhanda elinamanzi futhi sathi nje singakhuleka ekhanda lengane bese lihamba ngokotshelekile lokho ekupheleni komhlangano kuzoba namadoda amane ethole indoda efile ebisife izinsuku ezingaka bebeyilethile bebefake amasudi amnyama futhi ngiwachaze futhi kuthi nje ngingacela ubaba wethu esezulwini umoya wayo ubuyele kuyo ngase ngithi kungukuthi uyazi kwenzekile manje ngathi bese ke ngithi umfana omncane ungumntwanyana omncane oneminyaka emihlanu kudala futhi ngithi uma-ke bulawe emgwaqeni na futhi uzobulawa futhi uzomletha kimi futhi ngizobe ngimi ngasesesithembisini somnyango lapho kunendoda efake isudi ekhanyayo ngizobe ngikhuluma kuyo nomfowenu omncane uzosindiswa manje ngathi manje-ke uma lokho kwenzekile ukuba-ke uphumele lapho-ke nalowo wesifazane enesifo samathambo kumbe noma bekuyini wesifazane ofuhlangothi ubengekho lapho na ukuba-ke ingane nekhanda elinamanzi ibingekho lapho na khona-ke ubuza kuxaveka konke engqondweni yakho awazi futhi ngakhuluma kuwe futhi ngakutshela isho kanje inkosi ngathi khona-ke ukuthenya kwami kulahlekile ungahle ukuidinge ngesinye isikhathi kabikabi ngathi kodwa uma-ke wesifazane lapho na uma-ke ingane enekhanda elinamanzi iphilisana uma-ke indoda ivuswa kwabafileyona khona-ke umfo wenu omncane abulawe ubungeke ngisho ukhale ubuzwa thi babayi mangibe naye ngizokukhombisa ikazulu kankulunkulu ngani na bekuqinisile lapho ngaso sonke isikhathi kuqinisile khona-ke uyazi ukuthi kuqinisile ngathi yikalesizathi sifune ukukhola izwi likankulunkulu ezimini eseyideni wakhulunywa ngomesiya ozayo abe ngumsindisi abaprofethi bakubona ngaphambili wafika ngayo nje impela indlela ebhayibheli yalasho ngayo unebukadinezari wabhupha iphupha nodaniyeli walichaza yena le mibuso yabezizwe ngokuphelele ngaso sonke isikhathi futhi yonke ibhayibheli elike lakhuluma ngayo ibhayibheli lisho lapha umlando uthi kwenzeka ibhayibheli lasho lapha umlando uthi kwenzeka manje sisekhathini sohlwini kuzakwenzeka ngoba bekuphelele zonke ezinye izikhathi kuzophelela ngalesi sikhathi unkulunkulu ubizela ngaphandle abantu nyabo futhi sekuyisikhathi sifanele sibe qotho inkosi manje unento ethize kodwa uyaqaphela ngayo uyabona ukuthonywa kwakho uma leyo ningafezeki niyazi ukuthi ngichaza ukuthini o wena uthi ngingowe angikhathali ukuthi ungowakubi mfowethu dade wethu kuzofanela kwenzeka impela ngendlela okusho ngayo uma kuke njalo uzenze wena kuphela inhlekisa You've only brought disgrace upon yourself, ruined your influence, and ruined the people that you're in. Wona ukuthonywa wona ukuthonywa kwakho, futhi wona ubufakazi buka Jesu Kristu obuthweleyo. Qaphela. Manje imfundiso yakho phezu kwalezo zinto konke kulungile kodwa kuhamba ngezithembiso phakathi kwezimo ngakho qaphela ngokuthonywa kwakho. Lapho uNkulunkulu ngezinye izikhathi sithola ukuthi omunye wakhuluma ngezilimi, omunye ufuna ukumlingiza uyokhuluma ngezilimi naye, omunye ubona omunye enikeza incazo, omunye uthi nginayo nami futhi uhamba ngokucabangela, bese ke uthi isho kanje iNkosi, awu yiphutha lelo. Futhi uNkulunkulu ungasoze sakukhubela phambili oyiko khona manje inhlangano nje uze uphume kulokho. Manje ningahle ningangithandi manje, kodwa ngosuku lokwahlulela ningithanda. Niyabo, qinisekani ningakusho ngaphandle uma uNkulunkulu esho njalo. Futhi niyazi ukuthi lokho kuyiqiniso ukuthi uNkulunkulu washo njalo, hhayi umbono wakho, kodwa hhayi ukucabangela okuthize, ngoba ungaba lokucabangela noma ngayiphi indlela. Labo profethi ezansi lapho ingathi uJehova shati no Ahabi behleze emasangweni, lawo madoda ayigqotho futhi ayilogqozi, kodwa niyabo ugqozi lawo aluhambisani nanga nesithembiso seBhayibheli. Zathu umprofethi Isaya ngexolisa umprofethi yoprofetha phambi kwabo uElisha, uElijah futhi baqalekisa uHabi noJezebele futhi basho ukuthi kuyakwenzekani kubo. Ngakho sasingaba kanjani lesi sibuziso kulokho uNkulunkulu ayekuqalekisile na? Futhi sibuziso singaba kanjani phezu kwabantu owenza futhi eziphatha ngendlela uNkulunkulu athi ayengenziwe na? Noma sisinemoyeni noma sikhuluma ngezilimi njengabani lezingelozi futhi zingenalo uthando, kuba njengethuse elikhencezayo noma insimbi encincithayo. Manje niqinise, kodwa nifanele nize kule ngokuhlukile kunokuba nje nenjabulo enkulu ekhahlebezayo. Niyazi ngiqola ukuthini, into ethize nje ukuba kumpongolozwe ngayo. Futhi ngiyakholela kumpongolozeni ngayo, inento ethize yokumpongolezelwa. Qinisekani ukuthi nisondela kulokho ngaze impela izinjulo zobuqotho. Uma niphile impilo ehlukile kunaleyo enifanele niyiphile, qhubekani nithule nize nithole lokho kuphila, kuthole kuphila kini khona ke ngokuzenzekelayo. Niyazi imvuwa icela ukuba ikhiqize ukuvola, qabo ingeke iya ukukhiqiza. Lezi ziphiwo ngeke zakhiqizwa amadlingozi, leli bandla lingeke lakhiqize inhlangano. Imvuwa iveza uvola ngoba yimi, akukho engakwenza ngaphandle kokuveza uvola, ngokuba yonke inqubo yayo yenzela ukuba iveze uvola. Sifanele sibe yilokho esiyikho ngaphakathi, hhayi into ethize ngaphandle. Singakanjani ukuthi yikuphi okuqinisile bese ke sikhuluma into ephambene na? Akashama yini uJesu, nina bazenzisi ningazisho kanjani izinto ezinhle kanti ngokuchichima kwenhliziyo umlomo ukhuluma? Niyabo, sifanele siqiniseke ukuthi uma sikhuluma lezi zinto ukuthi ziqinisile. Manje ukusheshisa, futhi ngifanele ngisheshise ngoba ngiqakele ngileyithi kakhulu manje, ningangibekezelela ngelulo ngomzuzu njena. Yebo, uIsaya wafunda khona lapha. Akunandaba ukuthi inhlangano yayinkulu kangakanani, ukuthi indoda yayinkulu kangakanani, nakuba uNkulunkulu wayeyinike izinkulungwane nezigidi zamadola lonyaka eziphila kuyo, lokho kwakungasho nokukodwa phambi kaNkulunkulu. Izwi lakhe liyisigcino sakhe, nalokho kuyakuxazulula. Ufanele ugcine izwi lakhe, uzithobe ngalo. Qaphelani, manje ke sithola ukuthi wenze into ethize phambene nezwi futhi waqalekisa ngaye. Akunendaba ukuthi wayemkhulu kangakanani, wayemkhulu kangakanani uDavid, umuntu wenhliziyo kaNkulunkulu uqobo, nokho wadeda ezwini ungaphingi. Kodwa uDavid wazikhukhumeza wacabanga, awu uNkulunkulu angakunaki lokhu, uNkulunkulu unaka yonke imicabango ocabanga ngayo, imicabango yakho mayibe ngeshaya khona impela. Kokuyini indaba la? Manje ingenxa yokuthi wakukhohlwa wakho wadeda kuko, akazange akukhohlwe ngoba watshelwa kangcono. Manje uNkulunkulu ubeka umuntu wakhe endaweni futhi angazukuyemukele, angekho ongathatha indawo yomunye umuntu. Umfowethu Green lapha imizuzu nele mbala edlule, lowo mculo ngikade ngagcina ukuza umfowethu Green futhi ngempela kuxhuxhumisa inhliziyo yami, indoda elungileyo. Kodwa bengifunda ngezinsuku zikankosikazi McPherson ngenkathi ngibone ezinye izinto ezaziqhubeka. Unkosikazi McPherson wayengowesifazane nokuthonya, kodwa ngaqaphela ukuthi wonke umfundisi oyinenekazi wayephatha ibhayibheli lakhe ngendlela nje kankosikazi McPherson. Oh hey, Futhi sijele ndefana kuthi zinkulungwane ezishumi zika Billy Graham namhlanje nake naqaphela yini bazaba ukukhuluma nje njengayo na yiba yiloko yiko hlala yiloko yiko ungeke wabanga uBilly Graham no Billy Graham angeke abangu indawo yakhe isemqoka impela nje njengo Billy Graham. Uma usebenzela ukuthandwa kwabantu bezwe ungazama ukuzifanisa nomunye umuntu awuzi ukufinyelela ndawo ebusana kaNkulunkulu. Ngingaqoka kuba udomede endlini kaNkulunkulu hlala nalokho yikho lokho uNkulunkulu akwenze khona. Oh, besingasho kanjani isizathu benza lokho yingoba abanakho ukuzizwela ukuthi uNkulunkulu uyebhekisise niyabo. Ulahlekelwa yiwo impela umcabanga kaNkulunkulu elilapha ekulalele uNkulunkulu uqabela phansi yonke into ecabanga ngayo futhi uyayazi encwadini yakhe yokuqoqa imicabango yakho izwala kakhulu ezulwini kunoma linjalo iphimbo lakhe emhlabeni. Cabanga into efanele njengoba ngasho kuJoseph omncane ngathi umfana omncane uzala kulelizwe umama phakathi inkolo mkwaqo futhi ukhonjwe eCarvalho kuKristu. Kunesihlahla ngapha nangapha omkwaqo esike ngokwasinqele engizosibiza ngokuthi ngokungalungile uma iqala nje ukushaya ngempamba abafana abancane ebusweni ngoba bamshaye ngempamba futhi uma beqala ukwenza lezi zinto kudonsa lowo mfana omncane ngokuthonye futhi kumenza abe yizigwegwe. Kodwa uma ethatha leli elinye icala lomkwaqo okungumoya ongcwele umkhomba ngqo eCarvalho futhi umgcina ngayo ndlela kukwenza ukhule uqonde imicabango yakho kulula nje impela ukucabanga imicabango emihle njengoba kunjalo ukucabanga okubi. Kulula nje impela ukucabanga okuhle ngalabo abakhuluma kabi ngawo njengoba kunjalo ngokuphambene nakho futhi inqwaba kangcono iyokwenza ukhule uqonde niyabo. Hlala uqonde noNkulunkulu manje ukusheshisa umbona ethempelini wabona uNkulunkulu phezu sihlalo sakhe zobukhosi siphakeme. Oh qaphelani serafi lasezulwini ukuchaza abashizi umuntu oqanjelwe okukhethekile. Ngenkathi lo Izaya ehlela ethempelini wayekade nguyehlombe lika Uziya futhi noma aphi lapho inkosi yayiya khona kodwa watshela ukuthi ngenkathi inkosi kodwa ndaba ukuthi wayekade ethonywe kanjani ngokuthonya ayekade eyikho kuyo nezinto ezenzile lokho kwakukukhulu. Watshela ukuthi ngenkathi izama ukuthatha indawo yomunye yehluleka. Sinokulinga kakhulu namhlanje okokuzifanisa nabanye abali kwenyama kwenzani na? Ake ngithathe ngiqhubeke kulungile ngiyabonga. Qaphelani namhlanje uNkulunkulu uthumele into ethize emhlabeni futhi uma senza kwenzekani na wonke umuntu uzofana. Kungekudala bengisomfana omncane ePentecostal okamalinga uDavid wakho omncane nalo mfana omncane wayengumshumayeli. Ngike ngabeza abafana abancane bethi ingane encane uJesu ezalela emani mama kwakuyini lokho kulandelana niyabo. Kodwa hayi lo mfana omncane ngayo kuyomuza watshe ngayibhantshi lakhe wayesethatha indikimi wase eyiphathisa lomfundisi wasesontweni kodwa ngikholwa ukuthi wayengoweqembi likamunye. Awu manje iqembu likamthathu yemunye alizukuma kukusumela lokho ngizonitshela lokho. Ngakho base bebatholela uDavid omncane futhi ngenkathi umfana omncane ehlela eFlorida wabiza mina ukuba ngehlele labo futhi ngimsize ngase ngithatha ikhasi elingaphambili lephepha futhi babefanele babeke sigaba esingeziwe kukho benzela uDavid abancane umfana omncane abantu abazana abancane abancanyana abaneminyaka emithathu ubudala iminyaka emibili ubudala wonke umuntu ezama kubamba iqembu labo elincane lihlangene kubonakala kimi kungathi kuba yithikithi lokudla ile Pentecostal. Uma bonke laba bafowethu babezingezele umfana omncane futhi bamgcina bakhuleka phezu kwakhe nezinto ukuthi angatholi ukuziphakamisa futhi bamthumela kuwo onke amaqembu futhi bamenza gcina imfundiso yakhe kuyo konke kodwa nje aqhubeke futhi yashumayele futhi yenzele konke wayeyozuza amashumi ezinkulungwane zabantwana abancane. Kodwa abantu kuzifanisa nabanye abantu okuncane phezulu nezwe lingaphandle lingena lapha bezwa ngoDavid omncane futhi lapha ngoyedwa uNkulunkulu noDavid omncane. Ngakho bafika ngapha bese bekubuka futhi bathi awu bahamba bangene labo futhi babone kupaquzo kuphelele. Ngakho manje ke babuyela ebuva bese bathi nakho lapho khona uma bezwa omunye umuntu ekhuluma ngezilimi futhi eniyeza incazo ethi inkosi izokwenza into ethize futhi bayibone yenzeka kanjalo nje. Khona ke baya kobuye futhi babona nje isigijane sabazifanisa nabanye abantu bokwenyama bebuka bahamba hamba bathi noke niyahlanya yabo kuyiziqathaniso zokwenyama ningekwenzi lokho abathemba inkosi bayokuthola amandla manje mangithobe kuzindla kwami futhi nje ngibize igama lakhe mangilinde inkosi uma engasangenzeli lutho neze kunokungisiliza lokho engifunayo uma ubungidinga ngikhombise futhi ukuze ngazi futhi khona ngeke ngizohamba kodwa ungitshele kuqala ngilapha inceku yakho yenza lokho nokuthonya kwakho kuzoba kukhulu qaphelani unkulunkulu ungcwele wonke lo mprofethi wayekade encike phezu kwezingalo zale nkosi kodwa ngenkathi ethola ukuthi kukhona into eyenzekile awule ndaba yokuthi inkosi yayibusise kakhulu kangakanani lokho ngenkathi unkulunkulu inqamula lowo mugqa omngcele phakathi kwesiphosiso ngeqiniso unkulunkulu ubiza isandla sayo Khona-ke u-Isaya wehlela ethempelini wayesekwa ngamadola akungabazeki wayethe yebo nkosi ehlembekile ubungcwele bakho mnumzane kanjalo njalo kodwa kwaku noma wena wasebukhosini mnumzane kwakuyohluka manje wawela ethempelini elitshari futhi uqala ukukhala futhi esamemeza unkulunkulu wehla ngombono futhi wawela izingelosi ziye emuva naphambili ethempelini amaphiko phezu kwezinyawo zazo namaphiko phezu kwabuso bazo zindizi zimemeza ingcwele 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 inkosi unkulunkulu somandla wayezathi ngabona unkulunkulu ephakeme phezulu le ngaphezu kwanoma yimubi umuntu lapha emhlabeni ngaphezu kukasolomoni noma udavide noma uziya unkulunkulu wayephakemele endaweni umuntu angenakuza kuye wayesake eba ngotshwenye ngenye indlela wabona unkulunkulu ephakeme phezulu phezulu le nomsila wengubo yakhe futhi ngenkathi ebona lezo zidalwa zinamandla indawo yokugcwala umuzi futhi wabuka nezinsika zethembeni izixhobo ziqala kuzamazama ngephimbo lazo akazanga kubone lokho ngo-Uziya wawubona ukuthi umuntu osezofa ngawo akwendaba ukuthi ubusiswe kangakanani usengawo kodwa wabuka lowo ongekawo ozisekelo zakhe ziqinile ngisho nezinsika zethempeli zathuthumela ngamaphimbo azo cabangeni amaphiko amabili zamboza ubuso bazo cabangani ngisho nezingelosi zimboza ubuso bazo obungcwele lawo baselafi eseduze kwamakherubi ayafana namakherubi angabashisi bemhlatshelo nalokho ngukwenza abantwana indlela yabakhonzi phakathi abaqinisekiswa indlela nelamaselafi ahlala ebukhoneni bukankulunkulu afanele amboze ubuso bawo Manje-ke, sithathe igama likaNkulunkulu nje futhi silisebenzise noma ngayiphi indlela siprofethe kulo kube kungasho lutho kodwa olunye uhlobo lokuthonya kwenyama kanjalo njalo futhi sisho izinto ezingenzeki neze futhi seze sengathi akunaki lutho uma usho ukuthize futhi ngobuqotho futhi akwangenzeka phenduka futhi ukusho ukuthi ulephuthe khona-ke ukuthonya kwakho kuzobuya indoda iqotho Lezi zingelosi abaserafi awazange asazi sona noma lutho ngesona ashisa umhlatshelo nje ukwenza indlela yomkhonzi abangcwele futhi afanele amboze ubuso bawo bekungaba yini lokho phezulu ngasehlangathini luka-Uziya na amboza ubuso bawo obungcwele ebukholeni bukankulunkulu ngenhlonipho yokuzithoba manje akukho nhlonipho yokuzithoba lapho kubonakala kungukuthi singeze noma yini nje egameni lenkosi futhi sizedlulele nako nje inqobo nje uma singabe iqembu elithize elinye linenhlaliswana enhle yomphakathi futhi bengawasusi amaphepha kithi amagosi namabhishobhi nokuyilokunye bengabizi amaphepha ethu futhi sizalokhu sinokuthonywa kuhle phakathi kwabantu kodwa nhlobani ekuthonywa esinayo ebukhoneni bukankulunkulu na ngabe imikhuleko yethu ibuyaze yini noma ngabe iyaphendula na uma nihlala kimi nezwi lami kini celani likuthandayo futhi niyakuphiwa khona okholwe yimi nisenze engiyenzayo mina nayo yokuyenza ngisho neminingi kunalo uya kuyenza ngokuba mina ngiya kubaba sikuphi bali bephentekostali na sithole emephini yomgwaqo kulokhu ukuza masingedlule qabo mnumzane muye emgwaqo ezulwini nalowo ngumgwaqo obungcwele abalungileyo bahamba kuwo ungakholwayo uyakuhleka kuya ngokuthi uyini Manje abantu abanayo inhlonipho yokuzithoba nalabo abazama ukuphila kahle abanye babo abebefanele bahloniphe lezo zinqumo zokuma wesilisa sithathile noma wesifazane sithathile bayabahleka wesilisa kolunye usuku ngoba wesifazane wayezinele zakhe eziphushele emuva futhi wazeza ibhanisi ngemuva wathatha izaya wesihlanu wayesathi zinqume lezo zinwele wathi ngoba kwathi amathayi ayindingilizi Noma imuwa sizizo ongazi lutho ngezi likaNkulunkulu kunalokho inkathi izi likaNkulunkulu lithi uyihlaza amahloni yinto ehlazisayo ubuke sifazana gunde izinele zakhe wathi phantshisa isipele sakho ithayi elisipele uzoza kwelelisole nabesifazana bamhleka ngoba Nawu lapho khona akukho hlonipho ukuzithoba awulazi izwi awulihloniphi uma libatshela abefundisi babona izwi likaNkulunkulu futhi ibale ukuhamba kulo Ngikukhumbuza ngiza phansi ngangindenye yalawa lapha amakhamera futhi ithi ukuba yinto entsha kimi uBilly uyayisebenza kahle impela futhi inesinye salezi lapha izibonisa kude ezikala ibanga lento noma ngabe kuyini Ngase ngibuka ngene Jesus ngabona izinto ezintathu noma izini futhi zonke zazibuka ngezifana zonke kakhulu ngathi lokho ngeke kwaba njalo ngabheka ngapha futhi ngibona kuphela yodwa futhi ngabheka ngapha ngase ngibona izintathu noma izini ngathi lolethe encane ngase ngibuka ngayo yaze yafika kwayona lokho ibandla likudingayo isibonisa kude sikale ibanga lento Sebenzisa isibonisa kude sakho esikala ibanga lelo. Kuyini na? Nakho labo khona. Ukuba oyosusa izwe elilodwa kulo, noma inezele izwe elilodwa kulo, ufanayo othatha ingxike yakhe. Akhishe incwadi yokuphila. Isibonisa kude sakho esikala ibanga lento, unokuthathu noma ukune. Awazi ukuthi uzokwenzani ngazo. Sidonsele phansi sibe singe. uNkulunkulu munye izwi lakhe linge abantu bakhe bamunye hayi izihlangano ezingamakhulu angamashumi amahlanu nezithupha nezihlangano ezingamashumi ezithupha nesithupha bamunye nje lelo suku nonke niyokwazi ukuthi ngikubaba ubaba ukimi nami ngikini nani nikimi kunjalo thathe sibonisa kude sikala ibanga lento sakho sidonsele phakathi akukho hlonipho yokuzithoba abantu bazama ukwenza okulungileyo abantu bathathe isinqubo sokumela izwi likaNkulunkulu futhi bathi ngizoba lebandla lami ngihlanziwe into yokuqala niyazi kufika kukhonona kuvela komunye umuntu futhi bamxosha uzophumela emgwaqeni ngani na abakholisekile ubukhona bakhe kufanele wenze njengoba kwenza uDavid athi ngibeka inkosi njalo phambi kobuso bami angiyikuzanyazanyizwa inkosi mayibe phambi kwami ngizoba naye ngakwesokudla sami manje uzoba phambi kobuso bami noma ikubi laba ngibona khona ngifuna ukubona uJesu kukho angizukuya ndawo angizukwenza lutho kuthonywa kwami makube ngokwakhe nje khona ke sibonisa kude sikale ibanga lento sithole iqiniso ngokuba uma kuphile kukaKristu mawube kini lowo mqondo uKristu futhi njalo wayesezwini likaBaba ukwenza umsebenzi wakhe Wathi imubukini ongangilahla ngesono ukungakholwa na yonke iBhayibheli lathi ngiyoyenza ngifakazisile uNkulunkulu uyifakazisile ngami ukuthi ngikumesiye imubukini ongangilahla ngesono na nize nenze izinto engizenzayo futhi nenze izwi lifakazise ngani ukuthi izwi lifakazisa ngami khona ke qhubekani lithule ngoba isono ngokungakholwa ezweni likaNkulunkulu ongakholwa uzelahliwe vele nebo Oh, simi kuphi bandla? Kukuphi na? Manje yazi namaphiko amabili phezulu kwezinyawo zazo. Kokuyini lokho na? Ukuzithoba ebukhoneni bakhe. UMose wakumule izitatshwe zakhe ebukhoneni bukaNkulunkulu. UPaul wawela emhlabathini ukuba ange umhlabathi. Njengoba kokunjalo, wayesebukhoneni bukaNkulunkulu. UJohane babathizi wathi, "Akufanele ngisho nokuthukulula izicathulo ezinyaweni zakhe." Amaphiko phezulu kwezinyawo zazo ukuzithoba sibhekisisa lapho ezihamba khona ezikwenzayo ziqonde ukuthi zisebhlabathini ongcwele oh uma besingenza lokho besingasoze sahambe lezi zindawo engafanele besingasoze sazenza lezi zinto futhi lokho akulungile manje qaphela njalo lalela ibali ngozwayo ngobuncane bakho Ngubani na? Hlola umunwe wakhe ebhaketeni lamanzi bese uyawukhipha. Bese uthola imbobo ufake umunwe wakho kuyo. Bese uthi lo bekuyimi. Awulutho, awuzu kukhunjula kamuva. Isikhashana emva kokuba usuhambile, banondwendwe lo mngcwabo phandle lapha. Futhi, yiloko kuphela. Kodwa, ukuthenga kwakho kuyohlala njalo. Kuqhubeke, kuqhubeke. Yingakho namhlanje, phakathi kwabaphika inkolo, abangaze bakwazi ukuchaza futhi basuke ekuthengeni komuntu oyedwa, uJesu Kristu, owayenguNkulunkulu obonakalisa enyameni. Ngenkathi enamathisela ukuphila kwakhe phansi lapha emhlabeni, wenze indawo yokudonswa edonsela bonke abantu kuye, esishingashingeni samanzi esikhulu, sokuphila kwakho kwakhe kwabasemhlabeni. Ngeke wasondela eduze kwakho ngaphandle uba udonsela kukho, kodwa wena nami asilutho, asilutho. Ake sicabange ukuthi yini edonsayo, isigebhe sami esincane phezu kolwandle lwesikhathi, asisho lutho, kodwa leyo enkulu engidonsayo, kuyilokho engizama ukukhomba kukho, lokhu yikho, ya kuhle, yiba ngozihluphayo ngokuba mncane kwakho. Okwesithathu, ake sicabange, yona ngamaphiko amabili eyayinawo phezu kobuso bayo, ebukhoneni bukaNkulunkulu, ukuzithoba noma ukuhlonipha ngokuzithoba. Futhi okwesibili yayinamaphiko amabili phezu kwezinyawo zayo. Kwakuyini na? Ngokuzithoba. Nokwesizathu yandiza nabo yazifaka emnyakazweni. Yazifaka emnyakazweni ngamaphiko amabili. Ngenkathi amanye amaphiko amabili yamboza ubuso bayo ekuhlonipheni ngokuzithoba. Amaphiko amabili yamboza izinyawo zayo ngokuzithoba. Namaphiko amabili yayisemnyakazweni. Yenzani na? Yayikhombisa umprofeti ngalokhu. Yayikhombisa umprofethi ukuthi izinyawo zakhe ezilungele zifanele zibe njani. Inkonzo kaNkulunkulu elungele ifanele izihloniphe ngokuzithoba, izithoba futhi ibe semnyakazweni. Kodwa manje uma wembula ubuso bakho, wembula izinyawo zakho, umnyakazo wakho awuzukwenza lutho oluhle ngoba ushukunyiswa ngokungafanele. Uyabo, thatha konke ukukuqondisa ngokukuphelekezela. Ukuzihlonipha ngokuzithoba, zithobe bese uba semnyakazweni. Lokho uNkulunkulu afuna leli qembu lePentecostal libe yikho, ngokuba uNkulunkulu ufuna ibandla lakhe ukuba libe semnyakazweni. Njengoba sifazane emthonjeni wathi nje angama lapho, futhi abuke phezu kwalo mJuda owayekhuluma kuye, futhi wathi sifazane ngiphuzise. Wayesethi awu umthobo ujulile. Wayesethi awunalutho lokukha ebeleni kuqala. Wathi asinakudlelana nomunye nomunye, yazi kunokwehlukana lapho. Awu asinako ukudlelana. Ngowesifazane waseSamaria futhi ngumJuda, asinalutho. Yabo, wahamba nenkambiso endala. Kodwa wathi kuye, ukubabe wazi ukuthi ubani obukhuluma kuye, noma ubani obekhuluma kuwe, ubuye kucela kimi amanzi. Wathi, umthobo ujulile, awunalutho lokukha. Wathi, hamba ulale indoda yakho futhi uze lapha. Ngani? Wathi, anginendoda. Wathi, usho iqiniso, ubunesihlalo, naleyo ohlala nayo manje ayisiyo indoda yakho. Bukani, ngokusheshe, wahleza. Kwakuyini na? Hayi, njengabafarisi ngenkathi bebona lokho kwenza, bathi, lo muntu ungubhelizebhule, umbhuli, unokufunda ngengqondo, yabo. Asizukuba nalutho esilwenza, sizokuchaza, sikuchezukise konke ebandleni lethu. Empeleni, angalazi izwi, siphuma esikoleni, asina rekhodi lakhe ake aphuma emakholeji ethu. Kodwa wena qiniso eliqinisekisiwe, iqiniso elinikezwe nguNkulunkulu. Kwenzekani na? Amaphiko akhe ngokushesha aya phezu kobuso bakhe, amaphiko aya phezu kwezinyawo zakhe. Wathi, mnumzane, hayi ukuthi Belzebhule, mnumzane, ngokwazi kwami konke ufanele ukuba ngumprofethi. Manje, niyazi besike nomprofethi amakhulu eminyaka, kodwa umbhalo uyasho ukuthi nxa uMesiya efika iyoba ngumprofethi njengoMose. Futhi siyazi uma uMesiya efika uyekwenza lezi zinto, kodwa angiqondi ngubani wena na ufanele ukuba ngumprofethi. Uma lo Mesiya efika uyokwenza le nto efanayo yenzile, ngoba uzoba nguNkulunkulu umprofethi. Wathi nginguye okhuluma kuwe, khona ke wangena emnyakazweni wozalile bona umuntu wezeni namhlanje. wena uthi nini namhlanje na akusuye wenhlangano yethu akukho inhlonipho yokuzithoba akukho ukuzithoba ukujoyinela nabaqembu ethu uma bebona ibandla liphakama kanjalo yiye sikhunje sepentekoste bungani ukuthi livelaphi izinyoni zohlobo lodwa lokho kuhle amajuba njalo andawonye ngakho kuhle wathi impela badla ukudla kwamajuba nabo hayi ukudla kwamagwababa igwababa lingumzenzisi lingadla ukudla kwamajuba futhi libe yinqe ngesikhathi esifanayo kodwa ijuba ngeke ladla ukudla kwamagwababa alinenyongo kunjalo ukuba belinikela kudla bekuzolibulala kodwa igwababa lidali lingahlala phansi lidle imfucufucu yenhliziyo yokudla yomthuthambi wayo uqobo likugcwalise futhi liphume ngqo futhi lidle okusanhlamvu nejuba kodwa ehehe ngeke kwakwenza lokho ngejuba lingadla kuphela ukudla kwalo uqobo ngejuba langempela likankulunkulu lidla kuphela izwi ngeke lazithathe izinto zezo qabona umzane ngeke lakufaka esiswini yiloko kuphela kungalibulala ngakho nje ngeke lakumela kodwa wonke ahlala othini olufanayo ngakho labo yilokho-ke akwenze emkhunjini futhi akwenzile selokhu kwasukela lapho ngakho nakho lapho khona ujesu wathi bayekeli kanjalo wathi ngalolo suku ukolo uya kufaka enqolobaleni kanjalo njalo ngilihlalisa isikhathi eside kodwa ngizosheshisa uma ngingekwenza qaphelani ngokushesha nje angiqondile okukusho ngani noma yikuphi niyazi lolu alusile udaba lokuhlekisa bangani lona ngumbhalo nebo ukuzithoba owesifazane wangena emnyakazweni ngani na kuqala wahlonipha ngokuzithoba mnumzane ngiyabona ukuthi ngumprofethi wena amaphiko phezu kwezinyawo zakhe phezu kobuso bakhe wamqonda ungumprofethi ngiyakukholwa lokho siyazi uma mesefika manje kade singena mprofethi selokhu kwaba ngumalaki kodwa siyafundisa phansi labo ukuthi sukulumbe lapho uyovuswa yena enkundleni phakathi kwamajuda futhi uyoba ngumesiya nomose wathi lo esitshela ngaye uma ekhona umuntu phakathi kwenu ongokamoya noma mprofethi nalokho kushiwo yilo muntu kufezeka khona-ke niyakwazi leyo nje yini efanayo ujeremiya yisho ku-ananiya kanjalo njalo uma lokhu kufezeka khona-ke siyazi ukuthi kuyaqinisekiswa kuyiqiniso futhi manje lapha ungitshela ukuthi benginamadoda ayisihlanu nalelo yiqiniso futhi ngihlala nenye indoda manje ngakho ngiyazi ukuthi ufanele ukuba ngumprofethi ngiyazi sekuyisikhathi sokuba umbesiyafike futhi uzositshela lezo zini futhi wathi ngikuye futhi wathi nje angazikhomba yena uqobo wangena emnyakazweni wayehlela ngqo emzini wayesathi uzani nibone umuntu ongitshela izinto engizenzile lena kungena esuye impela umbesiyena ningakugeji madoda uhlezi phandle lapha esikhwini Oh, ngingasho yini lokhu kulokhu kusa lo mesiyafanayo ngesimo sikamoya ongcwele ukhona lapha ngomanje ningekugeji bandla ekho mbiza ezibonakalisa ezifanayo nento efanayo imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza izibonakalisa ezifanayo kuzofanele kube njalo uma kuphile kusemvinini wamagrebhisi ekhule ukuba ubungedlulisela ukuphila kwethanga emvinini wamagrebhisi ngani ubungamila ube yithanga noma ikhawe noma kuphi ukuphila kukuwo futhi uma kuphila kukakristu kwedlulisele kuwe ngomoya ongcwele uthele isithelo uphila kuphila ngakho uyebo uma sithela amathanga ngapha futhi sifanele sithela amagrebhisi kukhona okungalungile nebo ngakho khipha lokho kuphila kuwe awudingeki uthathe lokho ukuthekelisa kuvulekile kulokhu kuze kunomthombo okugcwalise ngegazi elimunca emithanjeni kamanweli lapho izoni zibhukuda khona ngaphansi kwethandala legazi abazifanisa nabanye abantu bangabhukuda lapho futhi basuse konke kuzifanisa kwabo nomunye umuntu futhi bathole into eyiyo ngempela bese kuthi-ke ukuthonya kwakho kuzoba ngokukhulu phakathi kwabantu ebukhoneli bukankulunkulu owesifazane wangena emnyakazweni upetru ngolunye usuku wayetheka encane ukuba sekungabazeni mhlawumbe wabolekise ngesikebhe sakhe kumuntu wasegalile owaye phansi impela nje kubakake ophansi phakathi kwabantu njengobhelizebhuli umbhuli umoya othize omubi wawuphezu kwakhe siyazi ukuthi ungumsamariya futhi uyahlanya siyazi unedimoni futhi wonke amabandla ayemkhiphele ngaphandle futhi noko wayeqende nje ngo nezi ngakho konke angalukothi nemibuweni athi wayengenjalo kunjalo ningasho ukuthi wayengenjalo wayephambene ngakho konke kunoma yiziphi zezinkolo zabo kodwa wayenezi ncamashi wayengakufakazisa ngqo embhalweni wathi ubali ungangilahla ngesono na manje wayenalo futhi ngenkathi uPetro emboleka isikebhe wathi bonzela kujweni bese wehlisela kubamba wathi ngidobe usuku bonke akukho lutho phandle lapho wathi ngithe bhonsele ujuleni awu uma lo mule ngumesiya ungumprofeti ngakho ngizedonsa isikebhe ngisikhiphele lapha wayesephoze inetha ngaphezu wayesethi ngezwi lakho ngizolithatha isizathu angikwazi kodwa inkulumo yakho izwakala kahle ngakho ngizophosa inetha bese ngibone futhi ngaliphosa inetha futhi selahlile wathi suka kimi nkosi ngingumuntu oyizoni ngilefanayo izayeli suka kimi nkosi ngingumuntu ozindebe zakhe zingcolile ngihlala phakathi kwabantu abangcolile watshela ukuthi izwi likankulunkulu lasebenza uma uthatha unkulunkulu ezwini lakhe ububuthi ngenkathi iphisa ayikwazanga ukushula ngani na yayisemnyakazweni uPetru wangena emnyakazweni osifazane wangena emnyakazweni ububuthe ayikwazanga ukuthula yathi ngabe lona ngumuntu onika unkulunkulu udumo siyazi lo muntu uyisoni yathi kuyinto esimanga ukuthi nonke nimazi ukuthi ngubani futhi ningabaholi kuyinto esimanga usuku selufikile phezu kwethu ukuthi umuntu angakwazi ukuvula emehle bubuthi futhi nina abafundisi basesontweni nimazi ukuthi ngubani lowo muntu wayenesense yezenkolo ethile enhle yathi leyo yinto esimanga phakathi kwenu bantu enifanele ukuba ngabaholi bakamoya bosuku namehlo omuntu avuliwe lapho mina ngiyimpumputhe niyazi ngiyimpumputhe niyazi ngangiyimpumputhe futhi manje sengiyabona yathi noma ngabe uyisoni noma cha angazi kodwa ngazi into eyodwa sengiyabona lapho ngangiyimpumputhe ngaphambilini yangena emnyakazweni yayiboza ubuso bayo yaboza izinyawo zayo yathi inkosi ubani lona engingamkhonza zana khona ke wayefuna ukwazi impumputhe impela yalwandisa pheshe udumo lwakhe ndawo zonke lelani abantu ephelekhoze bamboza ezinyawo zabo bamboza ubuso babo babengakhathali ukuthi amajuda athini babenokuthuya kuvela kunkulunkulu izwi likankulunkulu ukuba benyukela ethempelini ukuya ejerusalema futhi balinde phezulu lapho ejerusalema kwaze kwafika umoya ongcwele futhi babelabo belalela izwi lakhe ukuzithoba bekhothana ngenkathi badla lalibahleka isikejane zabangakholwa ukuphambene nokukholwa okujwayelekile zisekamelweni eziphezulu phezulu lapho ubuso obumboziwe ebukholeni bukankulunkulu o nkosi wanikeza ithembiso uma kukhona ububi obukimi ngihlaze nkosi kodwa kunjalo nakho kwahla amaphiko omnyakazi futhi bangena emnyakazweni bona abesaba bengabunikeza ubufakazi babo esitelajini base besemgwaqeni bekhuluma ngezinye ezilimi futhi besemnyakazweni nangokuthi abantu bathi laba bantu bagcwele iweni elisha kwase ukuthi uPetru lo owayekwazi ukugcina imibhalo iqondo wathi laba kabagcwele iweni elisha kodwa lokhu yilokho futhi bengihlala njalo ngithi uma lokhu kungesiko lokho ngizovele ngigcine lokhu nje kuze kufike lokho ngakho ngikuthanda kahle kakhulu lokhu ngizovela nje ngihlale nalokhu lokho kuze kufike lapha ngikholwa ukuthi lokhu yilokho kulungile ya basibonile isithembiso sikaNkulunkulu sigcwaliseke sabafaka emnyakazweni futhi esikubonile izithembiso zakhe ngalezi zinsuku zokugcina esikubonile gqobo lwethu bekufanele kufake ngamuya wethu emnyakazweni kodwa niyazi ukuthi kungani asibumboze ubuso bethu nezinyawo zethu kahle amaphiko ethu angeke asebenza niyabo sinelamaphiko andlalekile futhi sizama ukwendlala lawa futhi siphephethe umoya nje niyabo zimboze zithobe bese ke ungena emnyakazweni oh hey esikubona kwenzeka bekufanele kufake wonke umphefulu emnyakazweni bekufanele kwenze ibandla ebelingenze ivuselelo lapha ePhoenix ukuthi abantu bebezondiza bangene bevela eEurope ukubona ukuthi kwenzekeni bebezothi kunendawo eArizona ethiwa iMaricopa Valley idolobha elithiwa yiPhoenix kukhona into egqibuke lapho kwaze kwathi imidumo eyisikhombisa yesambulo seshumi okungabhaliwe ngisho ebhayibhelini kuyabonakaliswa Mana nkulunkulu isikhathi sokuphela sasilapha ingelosi iqoqo yobekushiwe kungaqoqiwe futhi silapha amen wayesezoyiloba leyo midumo wayesethi ungayilobi inameka ngophawu futhi ngalolo suku lokubetha kwale yokugcina ingelosi esikhombisa unyaka webandla wesikhombisa unyaka webandla laselawudekile imfihlakalo kankulunkulu konke ngonkulunkulu ukuthi unkulunkulu kasiso kanjani isigejane esikhulu sonkulunkulu kodwa uNkulunkulu oyedwa nazo zonke lezi ezinye izinto zizofanele zonke zifezwe ngaleso sikhathi izimpi ezinkulu emuva ngaphambili zazinokushiywe kungaqoqiwe kulenga kufanele konke kusonge ndawonye ngalo nyaka wokugcina wathi manje-ke uma lokho sekubetha ingelosi yehla yayisithi akusayibabikho sikhathi ngizofunga yena ophila kuze kube phakade naphakade akusayibabikho sikhathi oh silaba mfowethu dadewethu sisesikhathini masivumele umoya ongcwele usithonyele ezwini likankulunkulu masivumele unkulunkulu enze ukuthonya ezinhliziyweni zethu futhi zingathonywa ngabanye yebo lokhu bekufanele kusifake emnyakazweni ngenhlonipho nokuzithoba insika yomlilo iqinisekiswa phakathi kwethu futhi njengoba yayinjalo ilethe abantwana baka-israyeli izibonakaliso zokufika kwakho sekuseduze oh hey izwi ngezwi ligcwaliseka siyasibona isithembiso izinsuku zokugcina uyothulula umoya wakhe bukani ipresbyterian nama-methodist nama-baptist eza kulokhu kunyakaza benikwazi lokho na lalelani bazalwane aniyiqoli imibhalo la ibhayibheli lathi lapho izintombi ezilele ziza kuzothenga amafutha kwakuyileso sikhathi umyeni afika ngaso ngiyaqaphela kwi-full gospel businessman yenu ukuthi ningenisa kanjani ubaba sibanibani i-presbyterian ningenisa kanjani ubaba sibanibani ikatolika nakho konke lokhu empeleni abasibo baba ibhayibheli lathi ningabizi muntu ngokuthi ngubaba kulo mhlaba bange befundise futhi ngibahlonipha ngayo yonke inhlonipho abangahlonishwa ngayo kodwa anifanele ukuba nibabize ngobaba futhi nina businessman ngithemba ukuthi lo omhleli ulapha kulokhu kuze ya kwenzeka kanjani ubhale izwi lokufakazela ngemuva ngalokho izivumokholo zakho eziyikho nezinto ezinjalo futhi ube ngongakhethi ihlelo na ungcono uphume kulokho kunjalo qaphelani bazalwane bami lalelani lapho umnyeni efika intombi elilele yavuka nokukubetha kuyafika bengani umnyeni uyeza ngabe yini lelo suke siphila kulo na nentombi elele yavuka ama-methodist ne-presbyterian ikatolika nazo zonke ziyangena wo siphela amanye la mafutha siyawabona zathi sinanele thina nje manje ufanele walindele qobo lwakho futhi zisalindile umlobokazi uyafika futhi akukaze emlandweni onyaka webandla akukaze emlandweni wezinga lephentekoste kule minyaka engamashumi amahlanu edlule kuke kube khona isikhathi lapho izwe lamahlelo lingena lishibeka njengoba linjalo khona namhlanje andiqondi yini ukuthi lolu ubizo lokugcina na futhi nokho mahlaphahlapha nje siqhubeka sengathi bekungenzeki ngisho nalutho udumo kunkulunkulu ngingasina emoyeni ngihohohoho hey ujesu wathi abaningi bayakuza kimi ngalolo suku bathi inkosi inkosi angenzanga yini lezi zinto na ngobuqotho kuthonge kwakho hey
Yes, what we've seen come to pass should put us in
Yebo, sikubona kufezeka kufanele kusifake eminyakazweni. Thina njengomprofeti uIsaya sibone kuziphakamisa kwamahlelo lahlekelwe indawo yawo. Kwenze kanje ngenkathi ivuselelo ifika ngoluza na benzani na isikhashanyana nje futhi bahlela benze inhlangano yamaluthela badweba umuqu omncane bathi singamaluthela nonke nina abanye ningaphandle unkulunkulu wakubhidliza ngoJohn Wesley kwaze kuthi-ke ngenkathi uJohn Wesley ezehambile uCharles noJohn Asbury nakanjalo ngenkathi beshiya enkundleni bakuhlele nenzani na nadweba umuqu ofanayo njengoba kwenze ibandla katolika lenze inhlangano yayingekaze ibe khona inhlangano ekwaze kwaba yibandla likatolika lingumama wakho konke kwayo manje nina eninazi umlando niyazi ukuthi lokho kuqinisile umkhandli wasenayisiya manje sithela ukuthi lapho lahlela nenzani na kwafa ama-methodist afa khona lapho akukaze kunyakazi kusukela lapho Naku kamuka maPentecostali futhi nenzani na iGeneral Assembly eyaziwa njengeAssemblies of God. Oh, wazihlela wenzani na kuqala ukudleka kwaseke kufika abakabuni ethiwani impumelelo enje wenzani na waphuma waze uzihlela wena uNkulunkulu wenezela into ethize encane ebandleni futhi wena oh sinalo futhi nonke liphumile kulo.
Oh
hey, mfowethu, lowo akuse uNkulunkulu. Anibona na? Nenzani na? Nafela emzileni ngo. UNkulunkulu wavuze Christian businessman lapha ngosuku lokugcina. Futhi uma beqala into efanayo, bayofela khona lapho. Kunjalo impela. Ningakwenzi neze lokho. Yini na? Kwenzekani na? UIsaya wabona indoda enkulu ilahlekela ukuthonya kwayo futhi ifa. Futhi lapho sibona isikhathi ngalolu suku lokugcina ukuthi ngenkathi uNkulunkulu yena akadingi ukubavusa ePentecostal, angavusa iPresbyterian, iBaptist, ubekavusa omunye umuntu ongaphumi nakwelilodwa lalo. Kunjalo angavusela u-Abrahama abantwana kulawa matsha. Futhi zimbole phuba ngco ezikhundleni zePentecost, futhi evusa indoda engazilutho ngani, akwenze kweze ube namahloni ngawo, bese niyamala nithi, oh umpedo, ngani ikosa lingakikhipha ngqo. Oh mfowethu, uyabo lapho onakho khona na, uIsaya wabona lokho, kulahla kubamba kwakho, futhi sibona lawo mahlelo elahla kubamba kwawo. Oh nibakhulu sibali lelo iqiniso bekungangcono ni uNkulunkulu wathi ngenkathi usemncane wangihlonipha ngokuthobela futhi ngenkathi usemncane ngangikwazi ukukhuluma nawe kodwa ngenkathi usumkhulu kangaka angikwazanga ukukhuluma nawe khona ke wadingeka uzigijimele ngasingawe. Yilokho esikwenzayo njengombuso omkhulu uJustin Bieber engamasilinda ayishumi nesithu sinomshini wezombusazwe nombuzo ezinhlanganweni amakhosi awo na nazo zonke lezi ezinye izinto ezehlukene ezinamandla phezu kwena nomoya ongcwele ubalwa ngaphandle. Uzama ukwenza into ethe ukuphambana kancane nemfundiso yakho bathi awumpedo uhlole nezwi yizwi likhona uma kungesilo ushiye kanjalo uNkulunkulu uyoqinisekisa izilaka kunjalo. Manje uziya ubonile ukuthi lo muntu ngizosho into ethize futhi angifuni kulimaza kodwa angifuna ukukwenza kunamathele. Uziya wabona umuntu onokuthonya kukhulu ni elahla kubamba kwakhe kodwa wehluleka ukugcina izwi kunjalo na. Manje siphilile ukuba sibone usuku olufanayo ukuthi wonke lamahlelo amakhulu alahlekela ukuthonya kwawo uNkulunkulu ufinyelela ngale kwesinye isigaba ndawo ucosha into engahlangene ngalutho ngani yabo siyakubona. Namahlelo amakhulu ngezivumo kholo zawo elahlekela ukubamba kwawo kungani na azama ukubumba into ethize ukuba ithathe indawo yesikhundla sokugcotshiweyo. Niyazi ukuthi lelo yiqiniso anisoze nakwazi ukukwenza. UNkulunkulu uzothatha wakho ogcotshiweyo futhi ningeke nazifanise nalezo zikhundla. UNkulunkulu uyagcoba ukhetha lowo athanda kumkhetha ulahla ngecala lawo athanda kumlahla ngecala. UNkulunkulu owenza kulungisise. UNkulunkulu owenza ukukhetha futhi uyakubuza futhi thina siyakunqaba futhi manje-ke sibona ukuthonya kulahlekile. UNkulunkulu uqhubekela phambili ngqo ekuzithobeni kwakhe endleleni yakhe ekuzithoba futhi ukhiphe iqembu ngqo ngenxa yegama lakhe njengoba athembisa ukuthi uyakwenza. Ya thina njengokuziya sibona amahlelo amakhulu elahlekelwa yindawo yawo ngoba azama ukuthatha indawo yogcotshiweyo ngehlelo esikhundleni sokuthatha izwe eligcotshiweyo. Uziya wayeyinkosi enkulu uNkulunkulu wameza inkosi lokho kulungile kodwa ngenkathi ezama ukuthatha iqobo lwakhe futhi uzenza umpristu akakwazanga ukwenza. Sikazange singabi lutho ningeke neza abebhishobi nabaprofeti kanjalo njalo ningeke lakukhikize kufanele kuzale kini kufanele kube ngumoya kaNkulunkulu abamisele ngaphambili kusukela ekusekeleni kweze uNkulunkulu wamisa ebandleni uNkulunkulu wenza akwenzayo futhi uma sizama ukuzifanisa nomunye umuntu silahlekela kuthonya kwethu. Oh bandla yini singalalelani kunjengomdlalo webhola umuntu umumbe emdlalweni webhola umuntu umumbe uthola ibhola futhi bonke ababadlali abadlali bakhe uqoba bazabe futhi batshatsha ibhola balisuse ngokuye. Ningeke nawele umdlalo, yiba ngokugadile, kade ibhola ungazizama ukulisusa kumuntu olandelayo. Uthi uma uNkulunkulu uma engakwenza ngapha kuleli khona, uNkulunkulu ambusise, ngingokamunye, ngingakwenza, ngingumthathe munye, ngingakwenza, akukana msebenzi ukwenza lokho, ushaye ibhola ulisuse ezandleni zabadlali bakho uqobo. Nawonke ngamamethodisi, baptizi, presbyterian, baluthele, bakamunye, bakambili, bakamtshali, uma ligibele ikambela linesifumbe esisodwa, amakambela lezifumbe ezimbili, noma uma unamadazi lezifumbe, kwenza bahlobuni na, sonke basize kulomthombo, umthombo ogcwalisa ngegazi limunye emthanjeni kaEmmanuel, lapho izoni zibhukuda khona ngaphansi kwethandala lamanzi. Asikhali ibhola, leli ibhola, umoya ongcwele uzama ukuliphatha. Niyelahla ngecala ukukhomanisa, niyelahla ngecala isono, niyelahla ngecala ukungalungi, niyobonakalisa futhi ligazimbulisa uJesu Kristu, futhi liletha umuntu wakhe phakathi kwabantu. Amen, impela. Kawo, yebo mnumzane, umbona umprofeti wabangela ukuvuma, ngene ebukhweleni bukaNkulunkulu nje kanye, ubona umbono, umbono oqinisile ovela kuNkulunkulu, ubona ukuthi umncane kanjani, yingakho ngise West Coast manje. Kabelani, ngene ebukhweleni bukaNkulunkulu nje kanye, bese ubona ukuthi kwenzekani, yebo, kwabangela umprofeti. Wenzani lo mprofeti na? Sengizovala ngempela. Umprofeti, indoda yokuthonya, indoda ebizwe ngaphambili le kubhishobhi, ngaphambili le kwegosa lesifundazwe, ngaphambili le kumfundisi esizindeni, udokotela wesiqu, wathi ngisoni, futhi ngingumuntu ezintebe zakhe zingcolile. Indoda yayinesikhundla njengomprofeti, futhi ngenkathi lezo zingelozi zifika ngakhona, futhi waqonda ukuthi wayeyisoni. Futhi nako abesifazane bakithi bangaba nezinwele ezifishane basine emoyeni imvule inela abalungileyo nabangalungile. Abesilisa bakithi bangabambelela ezinhlanganweni zabo futhi babize yonke enye into kodevela. Lokho akunabo futhi babe belokhu besasine emoyeni futhi bashumayela ivangeli futhi bazibize. Oh mfowethu kukhona okungalungile kunjalo. Manje ninga ngithukuthelele kholwane nje yibali qotho phambi kaNkulunkulu ngisaqedela lapha umzuzu kwabakele lowo mprofeti omkhulu kubathi ngisoni mina ngikumuntu ezindebe zakhe zingcolile. Manje ke ngenkathi yaselungise lele ukuvuma khona ke kufika kuhlanza ngiqabulile lokho na wathi oh ngikumuntu ophelile ngikumuntu endebe zakhe zingcolile nakuba ngili uhlelo luphakeme kunalo lonke lakomoya noma isikhundla sakomoya ezweni ngikumprofeti walelizwe kodwa ngingcolile izindebe zama zihlanzekile ngiphele konke maye kimi ngibone inkosi uNkulunkulu wamabandla ngenkathi lezo zingelozi zimbozo ubuso bazo ukuba zibe ebukhoneni bakhe khona ke uyaqonda ukuba ibandla kuphela belingaqonda ukuthi lo moya ongcwele uyinkosi uNkulunkulu wamabandla. Mboza ubuso bakho izinyawo zakho yehla wavuma qaphelani bese ke kuthi ukuhlanza kwakhe manje ngizosho ukuthize kodwa ningalimali ukuhlanza kwakhe akufiki neze isivumo khona kufika ngomlilo. Ukuhlanza kwakhe kufika neze ngesimemezelo sekencwadi okwashiwo ngusibanibani. Ukuhlanza kwakhe kwafika ngomlilo ingelosi yahaba futhi yathatha umlilo yalitshara yase ubeka ezindebeni zomprofethi. Ukuhlanza kufika ngomoya ongcwele nomlilo, hhayi iziqu ezintsha zobuciko noma isiqu sobudokotela noma ukuthize. Njengoba uPerris Redhead washo kungekudala ngenkathi emukela umoya ongcwele ekameleni lami elingaphambili wathi kodwa uBranham nginezikho ezanele kuplastela udonga lwakho kodwa muphi uNkulunkulu kukho konke kwakho na? Wathi ngabo thisha bebesephutheni na? Ngathi mina nginemfundo yebanga lesihlanu ngithi othisha banephutha na? Akusiko lokho babeqinisile kulokho ababekufundisa ngiqakele kodwa azange bafundise kuze kuyofika ekweneleni. Njengendoda idle ikhambe yathi leyo ngxenye ibimnandi kodwa iseningi eyalo na? Ilumise nje bese ulisusa kuye na? Kabo mnumzane. Nje uphakela kuyona ngumzulini. Izigqaxa izinkulukazi amavitamini, ukwenza amaphiko amakhwifikhwifi amahle amakhulukazi. Nokwamaphiko nokwenza amathambo amahle. Futhi uyenze ibe yinyola enkulu eqinile bese ifaka esibiyelweni. Ngeke yawasebenzisa. Uthethele uNkulunkulu ayasebenza kuyo. Ayifaka emnyakazweni. Uma ilungele ukumboza izinyawo zayo, unjalo. Kodwa manje kumbule, ngeke kwasebenze uzomboza izinyawo zakho. Uyo manje uphephethe umoya, ngiyasemba, ngingokamuki, ngiyilokhu. Uma lapho nje uphephethe umoya, ungafiki indawo. Kodwa uma uke wamboza ubuso bakho, umboza izinyawo zakho, bese ke ungena emnyakazweni, Nkosi uNkulunkulu, nangu mina. Kuqala nako kufika kuhlanzwa, qaphelani, nokulandela kuhlanzwa kwakungukuthunya. Wo hey.
Yes. First a confession.
Yebo, kuqala ukuvuma bese kuba ukuhlanzwa bese kuba ukuthunywa. Ngani? Emva kuka Isaya ohlanziwe wahlanzwa ngomlilo. Wayesememeza emva kokuba esehlanziwe. Nkosi, nangu mina, thuma mina.
Oh
bandla bose wabhizinisi mazingalahlekele ukuthonya kwethu sekuyavala asimboze ubuso bethu kulokhu kusa Nkosi angilutho Nkosi ngibumbe futhi ungenze kabusha ngiphansi ethempelini mangimboze izinyawo zami Nkosi angilutho ngiyavuma ukukhohlwa konke engake ngakwazi njengo Paul angazi lutho kuphela ugcine uKristu futhi yena ebethelwe makuthi mina Nkosi ngizithobe bese kuthi ke uma usuvuka lapho ngokuvuma kwangempela kuhlaza kwangempela bese kuthi ke uma kufika ubizo ubani ozosiyelana manje ke uIsaya ungaphendula nangu mina thuma mina impilo yakho izothoka umyeni wakho izothoka umakhelwane wakho izothoka ibandla lakho izofaka nje amalunga elilodwa noma amabili akahle ebandleni elisemlilweni ngempela ngonkulunkulu kuzokwenzeka ukuthile kwalelo bandla ukwedlula ivuselelo ezingamashumi amane obungaba nazo kunjalo elikahle ilunga elihlanziwe libe isibonelo nobuso bukhanya bunenkazimulo kankulunkulu linobumnandi nokuzithoba kuma lapho emandleni kankulunkulu futhi bhekisisani uma umuntu mumbe egula bayobiza lo muntu kuba ezokhuleka noma ungahle uhlekise ngabo nethayi labo liphantshile kanjalo ungahle wonke lo mpedo usho kodwa ake ukufa kukushaya kancane uzothola lapho leyo mizabalazo uqale kufika ubani omuntu oqotho ngempela osebandleni nangu mina Nkosi ngithume mina ukuthonya kwami makube phezu kwabanye Nkosi ngokuba kimi ukuphila kunguKristu nokufa kuyinzuzo lelizwi malingithonge nomkhuleko wami ngokuthi Nkosi uma ngisekulezi zigodi lapha eMaricopa Valley ndawana yelanga elincane yeze kwangathi ngingakwazi ukuthintana nendodana kaNkulunkulu ezosabalalisa ukukhanya kwelanga kukamoya ongcwele esigodi sonke futhi kuzobangela abazalana sifazane nodale futhi ngisho nezoni ukuthola lo mthombo ugcwaliswe ngegazi kwakali sonke singeze endaweni yethebeli lapho esingaziqonda khona ukuthi singcolile futhi siphile impilo kakhulu ezothonya abanye ukuba bathande uKristu asikhuleke sisakholomisa amakhanda ethu ngizohamisha ngempela ngikwazi ukucula nonke nje lihamisheni kanye nami ngenkathi ngikhuluma amazwi La pilahle lomlilo selithinde umprofeti Nimenza bemhlophe qua La pipimbo lenkulunkulu lathi ngubani oyakusiyelana Khona waphendula Nkosi lapha ngithume mina Khuluma Nkosi yami Songe kange kange manje Kuluma Nkosi yami Kuluma futhi ngizosheshu kuphendula Kuluma Nkosi yami Kuluma Nkosi yami Kuluma futhi ngiyophendula Nkosi ngithume Ngobuqotho manje lalelani izigidi manje zifele sonena sehlazweni lalele kukhaleni kwabo kulusizi nobumuncu shesha mfowethu shesha ubophule ngokushesha phendula nkosi nangumina wonke lowo ofuna kuhamba phakamisa izandla zenu manje khuluma nkosi yami khuluma nkosi yami khuluma futhi ngiyoshesha ukukuphendula khuluma nkosi yami Kuluma nkosi yami Kuluma futhi ngiyophendula nkosi ngithume mina Bakwasezulwini lokho makube izinjulo zenhliziyo yethu nkosi Qiniso izigidi manje zifela esonweni nasehlazweni khona lapha edolobheni lasePhoenix ngokwangempela izinkulungwane ezidukuza esonweni futhi zimlapha kulokhu kusa zimbozwe ngubukhona bukamoya ongcwele sonke sinokubuzwa ubukhona bakhe nenhlonipho efakana ugozi ngiyamuzwa enhliziyweni yami ngiyamuzwa phezu kwabantu Oh Nkulunkulu kangathi umbono ngeza kithi ukuthi singabubona obungcwele bukaNkulunkulu sibone ukuthi sibancane kanjani kwangathi izinsika zethempeli zingathuthumela bukhoneni bethu futhi lapho ngenkathi sisebukhoneni bakhe Nkosi kwangathi amandla kamoya ngcwele angasishukumisa kanjalo nje Nkosi ukuthi akusizo kuphela izinsika zethempeli zizothuthumela kodwa izinsika enhlizweni yethu zizothuthumela
The post of indifference that let the door
Ngiyanganaki esizodedela umnyango wethuba likaNkuluNkulu ukuba lingene kusuzwe yitshe lokungakukholwa lisuzwe futhi masithi inkosi siphendule ngokusheshsha Nkosi ngiyazithoba ngifuna amaphiko phezu kwezinyawo zami phezu kobuso bami kuqala Nkosi ngithobe ukuze ngibe ukuthonya kwabanye ngiphe khona Nkosi Busisa ngumuthela busisa lemihlangano ezayo nalamabandla laba abazalane bami inkosi ebusweni babaphikisanayo bangibizile futhi bangicela kuba ngehle ngikhulume emabandleni nabo oh uNkulunkulu yokhela ikandlela ngalinye siphe khona inkosi bangathi kungafika ukukhanya kungaka imvuselele enkulu kangaka ePhoenix yonke yipha inkosi ukuthi lokhu kuzokwenziwa phakathi kwa wonke amabandla nabo bonke abantu bakho kuzo zonke izindawo ku wonke amahlelo neminingi yaleyo miphefumulo eyigugu phandle lapha emgwaqeni iyabheka futhi iyamangala futhi ilindele ukubona ukuphila kukaKristu kubonakaliswa phakathi kwabantu bakhe siphe khona Nkosi singathi singakwazi ukuthonya idolobha lonke kukhulu ukuthi lokho kwake kwenziwa ngoba phakathi lapho ukolo nokukhula kundawonye kodwa Nkosi kwangathi singanomdlandla kakhulu ukuthi sizozama ukokhela kanje lelincane lelodo usuku lozuku ngokutshela umunye futhi senze yini thile ezothonya abanye ukuba bazi wena futhi bathande wena ngokuba ukwazi wena ngokuphila sikhulekela lesi sibusiso busizo wethu mfowethu Williams lapha Nkosi nodade wethu Williams siyabathanda bona bayizinceku zakho siyakholela kuzithobeni Nkosi bakhotheme ezinyaweni zakho sijabula kakhulu kubona ukuthi usebenza kanjani phakathi komndeni wabo Nanga madodakazi yabo abo neyabo nendodana yabo nokuthi unomusa kangakanani kubo umfowethu Rose nabaningi kakhulu babange lapha Nkosi babesilisa bamadoda amakhulu nabafowethu bami abanga belifundisi ozungeze phezu kwedolobha nodadewethu Nkosi lokho yiloko bangabantwana bakho futhi ngifuna ukubeka ihlombe lami nabo Nkosi ngifuna ukucindezela kakhulu ngisize oNkulunkulu ngimncane ngimncinye yena futhi ngikwazi ukufuqa kakhulu impela Nkosi mangime lapho futhi kwenze wena kufuqa sibe khona Nkosi ukuze sikwazi ukukhuluza umthwalo omkhulu kaNkulunkulu embusweni kaNkulunkulu sibe khona baba sinikela lokhu konke kuwe manje njengoba siya phambili kusukela kulolu suku futhi siyazinikela futhi sikhulekela imvuselelo enkulu futhi kwangathi Christian businessmen bangakwazi ukucosha kusukela lapho futhi baqonde ngqo futhi kwangathi bangathi nje banga sekuphele ingcindezela kwangathi amabandla wonke abese emlilweni imvuselelo eqhubeka njalo njalo kwangathi singakwazi ukuqala umlilo Nkosi futhi kwangathi umoya ongcwele ungaphephetha lawo malangabi kuze kuthi wonke umphakathi ozungezile uvuthe umlilo wePentekoste sibe khona Nkosi sikunikela konke ku egameni likaJesu Kristu indodana yakho amen. Ngiyaxolisa ukulibamba isikhathi eside kangaka ngoba manje sekucishe impela kube isikhathi sasemini singahle nje sihlalele idina ngikakhele futhi ngakho kodwa nginokubonga kuba ngibe lapha inhlanganyelo yenu ubambiswano lwenu belulukhulu nabafowethu bangaki phakathi lapha ngizoba semabandleni enu kuleli viki na phakamisa izandla zenu macala onke lokho kuhle abafowethu nodade wethu macala onke ngiyabonga futhi sonke sinimemela nganeno ngaleli viki emhlanganweni. Manje ngizokubuyisela kumfowethu Williams lapha manje ukuba vale kulungile khodamisa ikhanda lakho umzuzu nje ke bangakufuna phansi kwealtari kulokhu kusa ngempela ngeqiniso ufuna ukubizela altari enhliziyweni yakho na uphakamise isandla sakho na uthi nkulunkulu ngenze ngibe yilokho engifanele ngibe yikho mina ngilubumba wena ngumbumbi nkulunkulu akubusise nkulunkulu akubusise manje njengoba nehlisa izandla zenu ngabe ukhona yini umuye lapha ongangaze amemukela uKristu ongazi ukuthi kuchaza ukuthini na ngakho ube yivele nje ungakho ube phansi kokuthoya ukuthize ukungakaze kukwenzele nokunciyo kuze kuthe nje ukuthonya ukufana nako kungasuka okunye ukukhathazeka okuncane kwamadlingozi kodwa uqhubekile uphila impilo efanayo noma mhlawumbe awukaze memukele sanhlobo futhi uthanda ukusho kulokhu kusa uNkulunkulu lelozi malizike kimi ngize ngikwazi ukumboza ubuso bami ngokuzithoba futhi ngimboze izinyawo zami futhi ngiguqe jabe lakho kuze kuthi amaserafi azovayizelisa inkazimulo kaNkulunkulu phezu komphefumulo wami futhi angihlanze ngomlilo wakhe ongcwele ngasibamise isandla sakho uthi Mfowethu Branham ngikhulekele ngilapha ngisekudingeni umkhuleko uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise ho uNkulunkulu akubusise lokho phakamise isandla sakho wenze isinqumo enhlizweni yakho uNkulunkulu akubusise mfowethu omunye futhi abange bodade wethu lapha uphakamisa isandla sakho uthi Mfowethu Branham angikholwa ukuthi kunjalo ukuthi uthi uyasho bakubiza ngozondo besifazane angikukholwa lokho ngikholwa ukuthi uyangithanda njengodade wenu futhi ngiyakuthanda tate kodwa ngizama kuphela ukukutshela ngifuna ukuba uthonye nguMarilyn Monroe ngifuna uthonye kuJesu Kristu yabo nangezwi lakho uyizwi uma izwi lingakuthonyi khona ke uKristu angeke ngoba uyizwi niyakwazi lokho lapho upa iphupho kungekudala noma umbono njalo kwakungesilo iphupho ngangimi lapho ngqo ngangiphandle emahlathini ngihamba ngicapha ngibone abesifazane ababili nomunye wabo wayene elinye ibandla lePentecostal lakubhala nelinye futhi wathi omunye wathi tate ucabanga ukuthi kulungile ukuba Mfowethu Branham ukuba asibhavumulele kanjalo wathi ukuba uJesu belapha wathi mhlawumbe ubengeka kusho futhi babengangazi ukuthi ngakukubani futhi ngimi lapho ngathi awu manje lalelani indoda ngahle kube iqinisile kulendaba noma ngabe awukazi umbono uJesu yebo noma cha noma ngabe ulapha angeliguqule izwi lakhe belizoba ngelifanayo nje bathi awu lokho kuqinisile ngempela kunjalo na oh waniboni yini ukuthi kuqinisile mfowethu wethu na ayiboni yini ukuthi uKristu angeliguqule izwi lakhe na uyizwi bangaba khona abanye futhi na phakamisa isandla sakho ukuthi ngikhumbule Mfowethu Branham yazi ukuthi angikho kahle ngikhulekele manje ngikwasiphakamisa nje isandla sakho na uNkulunkulu akubusise usho ngempela lokho busiswa busiswa lokho kuhle lokho kuhle uNkulunkulu akubusise kusho ngempela ukuqonde nje ngokusuka enhlizweni yakho sizekugcinele kumgwaqo manje isikhashana esincane sidana nje mhlawumbe ngikuthelele ubusuku engikhuluma ngabo futhi nginobusuku ubusuku bokodwa okungenani engikuthelele ngifuna ukukhuluma ngezinye zalezo zinto into ethize nje evele enhlizweni yami naso impela isizathu sokuba ngime lapha kulokhu kuza kunabantu khona phakathi lapha abangathi amen futhi amen izizathu zokuba ngime lapha kulokhu kusa into ethize yenzekile engakaze yenzeke ngaphambili empilweni yami kunjalo yenzekile nje futhi ngibize khona lapha kuba ngiye e-Arizona ngilapha ngento ethize izigili manje zifela esolweni nasehlazweni lalele ekukhaleni kwabo kulusizi nobumuncu yini eyenza abantu benze okungalungile na ngoba kubo unkulunkulu wabeza bome yebo ukomela yena futhi bayazama ukwenelisa lolo bizo olungcwele ngezinto zezo bejoyina ibandla bethonyela emdansweni noma uthize bazama ukwenelisa leyo nto ekugcwele unkulunkulu ayifaka kubo ukuba bomelele futhi abakwenzayo bazama ukudedela udebele abenelise ngokubanika enye into ethize engenelisi o unkulunkulu makusuze kulokhu kusa wo bengingathanda kanjani ukubonela iqembu labantu ligcotshwe nje kakhulu ngomoya ongcwele ukuthi niphume lapha kuyoba nento nje ethize eyenzeka kuwo into ethize nje ebingasithatha sonke lapha mina awe mngani sonke kangikaki siphume lapha siphansi kokuthonya kukamoya ongcwele ukuzuzela uJesu Kristu imphefumulo manje ne bekunezandla nje bezitsha zibe ngamashumi amathathu obeziphakeme ofuna ukuza thole ukulungisana noNkulunkulu kube khona kungenani abayisishiyagalombili noma ishumi noma abangaphezu balokho okuyizoni ongakaze amemukele asikhuleke futhi phansi enhliziyweni yakho ukukholwe lokuphela kwenza ngokukhola kuNkulunkulu kwenza konke okunye kusele uAbraham wamkhola uNkulunkulu futhi wabalela kuye ukuthi kungukulunga yiloko kuphela uAbraham ayengakwenza wathi ngekakhola uNkulunkulu wayezokwenza ukubalela yiloko kuphela ongakwenza ukuthi ukholwe ngobuqotho nje manje khona mise ikhanda lakho phezu kwetafula lakho kumbe noma ngabe ukuphi futhi yasikhuleke Kozi uNkulunkulu ngiyaqonda ukuba bekukhole kuphela isandla sisodwa sobolulu lomkhuleko ebengizolwenzela lo muntu na njengoba nje umoya ongcwele ubuzo hola inhliziyo yami ngake kahlala lapho abakhona njengesoni ngingamazi uKristu nensindiso yakhe ngoluyo usuku ngakwemukela Nkosi Ngakingazi ukuthi kukanjani angisoze ngakukhohlwa Nkosi washintsha impilo yami futhi ngiyazi ukuthi lokho akuphambene nezwi kukahle nezwi ngakho baba ngendlela yami yokuzithoba yokukwenza ungabemukele labo baphakamise izandla zabo na futhi ngisho nalabo bangazange uma benesidingo bemukele Nkosi Khipha lonke izwe, khipha zonke izifiso zezwe, kususe kubazali bami kodadewethu, kususe kimi, Nkosi ngikanye nabo. Sonke sisethebeleni likaNkulunkulu, futhi siyakuqonda lokho, ubuncane bethu ukuthi sibancane kanjani Nkosi, ukuthi sibancane futhi asibalulekile kanjani nokuthi umkhulu kangaka. Oh Jehova, awukele lezi zoni, nginxusela sonke Nkosi, thatha leli qembe elincane nami kulokhu kusa. Hlanze Nkosi senze izidele ezintsha ngekwenze siza ngendlela yami encane yokuzijoba yokucela wena baba nginikele lokho egameni likaJesu Kristu ukuthi uzobemukela manje ngizinikele kuNkulunkulu nginikele izindlela zami konke ukucabanga kwami ukwenza kwami Kwangathi ngingebe ngisayicabanga imicabango yami kwangathi ngingebe ngizaba nanoma yiziphi izindlela zezo kwangathi ngahlaza yonke kwangathi nje ngingaba nemsulo imicabango engcwele kusukela namuhla kuqhubeke kwangathi yonke impilo yami ngaba ngeyakhe khuluma ngami futhi Nkosi ngingesho ngenze lokho ngaphandle uma kumisile wamisele ivangeli lakho kuba lishunyayele ngamadoda ongamisa umoya ovukuzayo ukuba ulishumayele Wongamisa izinkanyezi kuba zishumayele, wongamisa inyanga ilanga kuba ikulishumayele, kodwa wamisa amadoda, akayikuguquka ulindele emadodeni. Awulindile izinkanyezini, ziyakulalela imimoya evunguzayo iyokulalela. Kodwa Nkosi thina madoda silungile, asikulalela Nkosi, ithethelele. Ungeke na, ungesithethelela na? Sithethelele Nkosi futhi senze befundisi sonke ngamunye ngeyakhe uqobo ngendlela yakhe uqobo ngamunye ngeyakhe ubunjalo bendawo yakhe uqobo ngamunye ngendlela yakhe uqobo lapho angenza khona okuhle okwedlula konke. Sizinikela kuwe nje manje senze izinceku zakhe befundisi bezwi egameni likaJesu nginikela lo mkhuleko. Futhi wasifundisa zonke ukuthi zifanele sikhuleke kanje. Baba wethu osezulwini, malingcwelise igama lakho, mawufike umbuso wakho, mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini. Siphe namuhla isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele iziphambeko zethu njengalokhu nathi sibathethelela labo abaphambukayo kithi. Ngasingenisi ekulingweni kodwa usikhulule kokubi ngokuba mbuso ngowakho mandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Ningavumeli neze kufe. Amen. Uyakunakekela, uyakunakekela, libalele namalimathu. Akakuzwakalisanga na manje ngalo betafula ngqo asixawulana omunye nomunye yibani nilokhu nihlezi nje. Uyakunakekela. Njalo uNkulunkulu akubusise mhambi. Uyakunakekela.